Blog Talk Radio.
Ikaze nshuti muteza amatwi radio Itahuka ivugira i Washington DC. Turi kwa gatanu, ni tariki ya 26 z'ukwezi kwa gatanu, umwaka ni 2023. Muri kuna Serge Ndayizeye yuko nabivugaga, tukaba dutangira ikiganiro cyacu uyu munsi, aho ngira ngo mbahe ikaze mwese mudukurikiye bitewe n'amasaha twabararikiye yaho muherereye. Nizere ko mwese nyine mwiteguye kuganira natwe, mutanga ibitekerezo byanyu muri iki kiganiro. Dufite umuvugizi w'urugaga ruharanira neza rusange y'abanyarwanda, akaba ari Dr. Charles Kambanda. Amaze iminsi atanga ibiganiro bitandukanye rero ku yandi ma platform atandukanye, nkuko rero namwe mwabyifuje tukaba twamusabye kuza uyu munsi, akayabitwemereye. Ngira ngo mbanze musabe niba atwumva neza, abanze abasuhuze. Profesa Kambanda, nkuko bimenyerewe kuri Radio Itahuka, ntabwo ari ubwa mbere ariko uyu munsi ni ikiganiro kirebana n'ukuri umuvugizi nyine w'iyi platforme. Aba nagira ngo ufate umwanya usuhuze abadukurikiye mbere y'uko twakwinjira mu kiganiro n'ibyo tugiye kuganira. Ndabona abantu batubwira rwose ko batangiye kuhagera.
Mukomere Bwana Sanje, kandi ndabashimiye kuba turi kumwe muri iki kiganiro kugira ngo turusheho gusobanurira abatumva cyangwa abantu bose bashaka kumva igitekerezo abanyarwanda benshi bamaze kwemera cyangwa bashyigikiye. Birashimishije cyane kuba mufite na audience y'abantu, aba audience ishaka gutanga ibitekerezo kubera igitekerezo turi kubaka twese hamwe. So ni byiza kugira ngo abantu benshi bashoboka bakore input, bashyiremo ibitekerezo, turebe uko twakubaka icyo gitekerezo kandi tukibive mu gitekerezo bijye mu bikorwa. Murakoze.
Professor Kambanda, nkuko bivuze rwose tugomba kuva mu magambo tukajya mu bikorwa. Aho ndi kumwe nawe, nemeranya nawe, ibyo ndumva tumaze igihe kirekire tubivuga mu bindi biganiro bitandukanye. Ndagira ngo twinjire kuri insanganyamatsiko. Ubu wambaye ingofero kuri umuvugizi w'urugaga ruharanira neza rusange y'abanyarwanda. Ibyo biri mu itangazo mwashyizeho umukono ku itariki ya 20 i Washington DC, aho nyine wahawe inshingano zo kuba umuvugizi w'urugaga ruhare neza rusange y'abanyarwanda, Platform for Rwandan Common Good, cyangwa nyine urwo rugaga ruhare neza y'abanyarwanda. Hari ibibazo byinshi umaze iminsi usubiza ku maradiyo atandukanye. Hari ibyo washubije kumbuga nkura nyambaga cyangwa abantu bakubaza ku giti cyawe so far barambwira ati Kambanda arimo aradukomvinka Kambanda arimo aratusobanurira neza ikigamijwe muri urugaga ariko hari n'ibindi bitekerezo bigenda biza ku ruhande ngira ngo twinjiremo mbere yuko tumara kumva iyudiyo
abanyarwanda b'ingeri zose bari masaka atandukanye ubwoko butandukanye mu biciro bitandukanye byo kwiga byo kubaho harimo abihaye imana harimo abantu basanzwe buri muntu wese ushaka eneza rusange y'abanyarwanda umuntu ushaka kubona abanyarwanda tufatanya tukubaka igihugu gikorera twese abo nibo bantu bagize iyo platform dushaka kumurika abayobozi babizi kandi babishoboye
muri uko kumurika abayobozi babizi kandi babishoboye uraza kumbwira abaribo ariko mu mafoto nabonye yasohotse y'abantu mwari kumwe Washington DC mushinga runo rugaga ndaharimo uwahoze ahagarariye u Rwanda umuryango w'abibumbye Gasana Eugene nibwo bwa mbere agaragaye ku karubanda ari kumwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ni iki kintu yazanye muri iyo nama yanyu
kimwe n'abandi banyarwanda bwana ambasada Gasana nawe azi neza icyo buri muntu wese yifuza ibyo yatuvuga mu kitabo cy'ubutakatifu ati korera abandi ibyo wifuza ko bagukorera bwana Gasana kimwe n'abandi bose tuvugana kubera twarushije tumaze kuvugana n'abantu benshi cyane ku isi hose uretse n'abanyarwanda hari n'ibihugu hari na n'imiryango mpuzamahanga zibishyigikiye kubera ko ni ikintu buri muntu wese akeneye ntawubireba Gasana nk'uwo muntu ntawubireba Kambanda nk'uwo muntu turi kuvuga umurage tuzaha abana bacu eske ntabwo dushobora kuvana u Rwanda muri kiriya cyobo rurimo
none se Dr. Kambanda uru rugaga ni ishyaka rya politiki cyangwa se ni ihuriro ry'ibitekerezo
oya ntabwo ishyaka rya politiki nawe ni ihuriro ni nka iyo platform wayifata nka ibi bintu byakorwaga kera abantu babasaza abantu b'abakecuru abantu babasora abana batekereza neza bicaraga bakaganira n'ubu baba bava mu famili zitandukanye cyangwa bafite n'ibibazo bindi bihari ariko bakaba bekwemera bakicara hasi bakaganira nta gahato nta nyungu zo kuvuga ngo njyewe nshaka kuyobora nshaka
makuru arimo acicikana ku mbuga nkoranyambaga aravuga yuko mu bantu bari Kinshasa nawe wari uhari ko na Jenerali Masunzu mwabonanye ndetse n'abavuga yuko na Jenerali Kayumba mwabonanye simbizi niba yarahari urabimbwira icyo gihe mujya i Kinshasa itari kigamijwe kwari ugushinga urugaga iyo muhura n'igihugu gifitanye ikibazo n'u Rwanda muba mwifatanya n'abarwanya u Rwanda byifashe gute
abantu bagiye hariya nta bari icyo kibazo cyangwa n'abagiyeyo nabo bashobora kuba bahuye nabo twagiye mu bihugu bitandukanye muri kariya kare twavuganye n'abayobozi hafi ya bose muri kariya kare icyo nakubwira bana munyamakuru nuko abayobozi ba muri kariya karere bamaze kurambirwa n'ibintu biba mu Rwanda bararambiwe kimwe nuko turambiwe kuba hari abagiye Kinshasa ibyo byonyibyo ariko si ngombwa ko abantu bavuga abantu bahuye nabo sinangomba ko tutangariza y'abantu bagiye Kinshasa cyangwa bagiye Kampala cyangwa bagiye Bujumbura cyangwa bagiye ibihugu byose Angola za Zambia Malawi South Africa biya ibihugu y'abaturanyi tugombye gusura kugira ngo iyo mwajyo nayo ni impamvu ihagije ko Kagame yashyira amaboko hejuru agashyira umupira hasi abantu bagashaka icyateza igihugu cyacu imbere twese hamwe tukubaka igihugu kiproteja abantu bose kiproteja ibintu by'abantu bose igihugu giha abantu amahirwe angana cyumuriza abaturage
Charles Kambanda umuvugizi w'urubuga ruharanira nda gushimiye cyane kubwa kakanyu haye ijwi ry'Amerika
murakoze cyane
Dr. Kambanda aho ni ku ijwi ry'Amerika uwasobanuraga intumbero y'uru rugaga natangira nkubaza nti ibi ni ibikorwa bya politiki Dr. Kambanda wabonje muri politiki ku mugaragaro nk'uko bamwe babyibaza
politike definisiyo yayo ni ikintu cyose cyangwa ubuzima muri rusange bureba distribution ya power authority power and authority muri society. Watu kuze power and authority watu kuze vinu vinci harimo bivuze ubuzima bwose nayo mpamvu muri bari abasaza na bafilozofa bahora bavuga cyangwa banditse ati umuntu ni mashini ya politiki. Nta muntu n'umwe utari muri politiki muzima, wenda umurambo uwo uba utari muri politiki. Nayo mpamvu tuvuga hari politiki, hari politiki y'ubucuruzi, hari politiki ya education, hari politiki y'ubutabera, hari politiki ubuzima bwose ni politiki. Ariko hari politiki yitwa y'amashaka cyangwa politiki yo guharanira imyanya, guharanira imyanya ya nanone ibaye ya appointment cyangwa gutorwa. Njyewe mu buzima bwanjye no mu kazi kanjye nkora akazi kari neza neza muri politiki, ndi mu butabera kandi na specialize cyane cyane muri constitutional law. Urabyumva ko constitutional law ni nawo dusaranganyiriza ubuyobozi power and authority. So nta kuntu waba umunyamategeko uvuge ngo nta bundi umunyapolitiki, ariko nta bundi umunyapolitiki wa wundi uri muri partisan politics cyangwa icyo wakwita politiki y'amashaka cyangwa politiki yo kwaranira imyanya nta bundimo. Yewe na hano muri Amerika ntabo nageze mpananiye nta mwanya n'umwe nageze ngira ngo njyemo, uretse ko mu gihe cya President Trump nari kuri roster yo kuba umucamanza muri federal court, ariko ntawe nageze mba appointed, nari kuri listi gusa cyangwa roster uko tubivuga technical. So nta bundi umunyapolitiki uharanira uri kurwana umwanya cyangwa imyanya nta bundi umunyapolitiki uri partisan. Ni umunyapolitiki ushaka ubutabera, ubutabera nyabo apana biri abantu babesha abantu Kigali. Ndio umunyapolitiki uharanira ukuri, ndio umunyapolitiki uharanira ko abantu baba bashaka kujya aho bajya bose bahawe equal opportunity cyangwa uburenganzira bungana, ngo uyo umunyapolitiki ndiwe.
None niba nkumvise ku gisubizo cyiza urugero utanze uti ubuzima bwose ducamo bwa buri munsi ni politike, utanze urugero rwa power and authority muri societe biranumvikana, ariko uvuze ko udaharanira ubutegetsi, uvuze yuko udaharanira kujya mu myanya y'ubutegetsi gusimbura abari mu butegetsi, ariko umunyapolitike buri gikimutuma ajya muri politike ni ugufata ubutegetsi. Kubera iki wowe wabutandukanye n'abandi uti nta butegetsi nshaka umunyapolitiki wetu ubuzima bwa buri munsi nshamo, ariko intumbero yanjye ntabwo ari ugufata ubutegetsi. Chakambanda,
mu gihe bafunguraga inama yavuyemo kositisiyo ya Amerika, umwe mu basaza bari bakomeyemo yitwa Madison anashinguwe hano ngira ngo Manhattan, yaravuze ngo twewe abantu bari hano mu gukora iyo constitution ya Amerika twahiswemo n'abantu bakurikije uko tubayeho muri sosiyete. Abantu baduhaye opportunity yo kuza hano, icyo bashaka nuko twaba abasifuzi tugashyiraho amategeko, noneho abazaza barwanira imyanya babe bafite guidelines ikintu bazagenderaho. Bitabujijwe nuko natwe dushobora kubijyamo, ariko ntabwo twatowe kuza hano kwikorera amategeko cyangwa constitution etubereye nka abantu ku giti cyane. Iyo speech yayikoze abwira abantu bagenzi bari bakoraniye mu nama yo gukora constitution, ababwira ati mwibagirwe interest z'abanyapolitiki benshi zanyu, mwibagirwe inyungu za states muturukamo, turebe inyungu z'igihugu cyose. Abo niwo njyewe mbona iyo initiative turimo. Karoli ntabwo nshaka umwanya wa politiki mu Rwanda, yewe ngira ngo na hano ntabwo nawemeze. Nshaka kujyamo retirement, yewe n'akazi mu Rwanda ntabwo nshakayo, kubera n'akazi mfite hano ntabwo wabona umushahara umemba mu Rwanda, ntabwo bishoboka. Niba perezida embwa ariya wayakurahe amafaranga amera? So ntabwo nshaka akazi. Ni nayo mpamvu n'uwo munsi mu gitondo hari abantu batubwiye ngo bambuye benshi, sinzi ukuntu abantu bakunze icyo gitekerezo kandi turarongera tunabivuge. Hari abantu benshi bari kumbaza ati kamana mwaba mukeneye amafaranga muri iyo initiative ngo tubohereze amafaranga, nababwiye ati no, nta mafaranga dushaka, nta mafaranga nshaka cyangwa dushaka cyangwa umuntu wese ashaka muri iyo initiative, kubera ko ni ikintu turi kubaka twese hamwe hatagamijwe inyungu za arizo zose. Buri muntu wese wemereye igitekerezo azashyiramo ubumenyi n'ubushobozi bwe uko bishoboka, ariko apana kwakira amafaranga. So ibintu tukora ntabwo bivuze ngo none wokambanda ugiye muri politiki. Ibyo nta politiki y'amashyaka cyangwa politiki partisan politics nawya, ibyo ntabyo nshaka mbuzo wanjye. Ikintu motivasiyo ye yo umushinga cyangwa ariyo platform ni ukugira ngo SK ntabwo dushobora gutangiza ikintu gishasha mu Rwanda, kuki abantu bakomeza kuriya, kuki abantu bakomeza kuriya? Reba area violence kandi na impunity. Umuntu akarasa abantu ku manywa y'ihangu aho kugira ngo bamubaze iyo twaza ngo n'umukada cyangwa n'umuyarakomeye hakica abantu. Teka nk'urugero njyewe, iki kintu ntabwo kirava mu mutwe, nagiye gusura umuntu w'umusirikare ndikashobora no kubavuga hariyaho ibutare kamutare, yari afite umwana wamukoreraga, yari yavuye Rwasave niwo yavaga nabimenye uwo munsi. Nasanze bari kumutoteza bamushyiraho inshinga z'amashanyarazi, nkaburiye ati ibi bintu ni ibiki mukora ngo yaturoze? bakasobanura icyo bita ngo food poison kandi ariko muri serious uyu mwana ikintu cyita food poison bivuze ko mwaba yagwaye uburozi ngo ya ama bawo bashaka kutumara n'umwana yavaga WhatsApp hariya nini wa hariya
ndahabona ni hari butari
nasanze ku ruhande hari umukecuru wicaye nawe arira nkabaza ati none uwo mukecuru bite ati nawe ni nyina w'uriyo mwana ngo agombe kwishyura si ibintu byarambabaze cyane nkabaza ati ariko wowe n'ubu warangije high school gusa ntabwo uzi ko food poison ntabwo bivuze ngo wariye uburozi ibyo byose tujya bishobora kuvamo food poison ngoya n'uyu mwana w'uburozi nahise telefona undi muntu ufite wari wamukuriye amubwira ati no ngwino urebe iki kibazo kiri ku buryo kuri uyu mwana bari bagiye kumwijya neza neza na nyina ibintu bimeze gutyo muri sosiyete mu rwanda ni ya buri munsi kuki tutava ku kintu cyitwa political violence tukava guhamura abaturage u rwanda abanyarwanda bakabana nabo batikanga abanyarwanda bahindutse nyamaswa bikorwa n'abayobozi babo reba ukuntu abantu bahunga buri munsi abantu bahora bahunga buri munsi kukiti kwicara mu gihugu cyacyo umuntu akagenda ariko ntajye nk'impunzi ibi bintu bituma abantu bahunga kuki tutabirwanya tukabivanaho kandi muri abo bahunga harimo n'abakozi ba leta bakomeye n'abasirikare bakomeye reba nka reba fata ikaramu bari ba premier minisitiri bahuze aba ambasada bahuze aba minisita bahuze abasirikare bakuru bahunze why kuki tuticara hasi tukavuga ati kuki abantu bahunga kandi mu guhunga urabibona ko Kagame yaravuze ngo bose bahita baba ngo nta muntu n'umwe umeze neza uko yari ameze akiri mu rwanda nubwo Kagame yabivuze naravuze ngo nawe bamubaze ko kose yapfuye ubukene n'inzara kandi yariho umutware cyangwa umuntu ukomeye mu bwami ariko yagiye mu buhunzi yapfuye inzara ubu se yapfuye inzara abishaka uyu Kagame kuba atagiye atize akaba uko yabayeho wavuga ko iyo muntu wahunze nyine ibi byose bibazo biba bimutegereze ukareba exclusion ya politiki discrimination iri mu rwanda bikava ku binene bakajyanaho hasi bakanajyanaho banoneho bageze kuwo ngo bahungiye ngo aho ibihugu baturutse bavamo mu buhungiro tureba abavuye Burundi dufite uburenganzira buruta abavuye Uganda bakabirwanira tekereza kurwanira ngo kubera ko wahunguse ova mu Burundi ukibaza ati kuki utasubirayo aho wagarutse gukora iki ukareba ukuntu bakoresha amategeko umuntu akoresha amategeko gutsindagira abantu kubambura ndeba ukuntu bakoresha amategeko mu kwambura abantu ubutaka bwabo kuki ngo bari mu manegeka banasarije u rwanda ko ruzi ninde utatuye mu manegeka ninde utari mu musozi kereka Kagame atubwira ngo abantu bazabazana aba bose bagiye za Bugesera nibo watereye neza ngira ngo izo ingufu abantu bafite bitwa za amategeko ibintu byose n'ibyo tureba tukavuga ati no n'abanyarwanda tugombye gushyira iherezo kuri ibyo bintu hari n'iki kintu cya ati njyewe ndi umuhutu njyewe ndi umututsi njyewe ibyo byose tugombye kwicara hasi nk'abanyarwanda tukashaka ukuntu ibyo bintu twashyiraho amategeko na system politike ezahindura ibyo bintu byose ikabihindura icyago cyangwa ibyago ku muntu wese ushaka kubikora kubyitwaza kubera urabona iyo abantu bavanguye mu moko cyangwa batoteje abandi aho kugira ngo babazwe bakabihemberwa buri muntu wese aba insecure ushyizemo n'abo bantu bari kubikora so ntabwo dushobora gushyiraho system ihagarika ibi bintu abantu bakabaho neza so iyo niyo njyewe niyo ndi gutekerezaho ni nabyo n'abandi bantu babishyigikiye cyangwa abantu dukorana bose bamaze bemereye icyo gitekerezo njyewe abo ni wo ndeba nkavuga ngo tugombye kwicara hasi nk'abanyarwanda tugashaka system fondasiyo aho igihugu cyacu gishobora kubakirwa kandi kikaporotegisiyo abantu bose Kagame ntabwo ashobora kubikora sasa ibi byararangiye yananiwe ariko se nyuma ya Kagame biragenda gute ese tushaka ko Kagame avaho akajya wundi Kagame igisubizo ngira ngo kuri benshi ni no ariko noneho iyo no nta kuntu Kagame yava umuntu ntasimburwe n'undi Kagame kireka twemeye tukishara hasi nk'abanyarwanda tugasiza ikibuga twese nta muntu n'umwe mubujije cyangwa uhezwa ngo kubera amateka ngo kubera yakoze ibi kubera yabaye muri iriya shaka ngo kubera ko yabaye hano yavukiye hehe tugiye hamwe gutya dushobora kubaka igihugu gikomeye kandi nabwo abantu ndabona ndi kuvuga ukuntu Amerika igihugu cya mbere gikomeye ku isi cyari gifite ibibazo byose turi kuvuga cyari kibifite kugeza umunsi abantu bakeya batangije iyo movement imeze nk'iyi turi kuvuga sasa bakavuga no turarushye twese turarushye kandi ibi ntanabwo bitanga umutekano cyangwa assurance ku bana bacu bimaze ki reka tuvuge ku Rwanda bimaze ki kumara imyaka 30 mu butegetsi bakakuvanaho ukabaye impunzi ukajyagwa mu mashyamba ya Congo bimaze ki kandi waribye watwaye nk'ubu Kagame bimariye ki Kagame avuye ku butegetsi ajya kubaye impunzi akagwa muri Congo cyangwa mu uretse ko n'amashyamba ya Congo sasa hivi bayamereye nabi ntabwo bakemera abantu kuyajyamo bose bimariye ki Kagame kuba afite ibintu byose ariko ejo akaba impunzi agapfa inzara uko papa we yapfuye inzara ari impunzi
birumvikana
so ibyo ni cyo kibazo dushaka ko abanyarwanda twese dusubiza dushaka umuti kandi tugomba kuwushaka turi hamwe nta muntu n'umwe ushobora kubikora cyangwa gurupu imwe gusa
Dr. Kambanda niko bimeze uvuze amagambo menshi kandi munagiye agaruka ku ijambo rimwe rimwe twakurikirana ntabwo cyarangira ariko harimo utuntu duto cyane turi cya dutatu nifuza yuko wasubiza mu magambo ahinaguye iki gitekerezo uvuze ko ukigize kandi ni cyiza kandi uravuga ngo urashaka kuritayinga mu Rwanda cyangwa mu karere kubera iki kije ari ukutangiye gutekereza retirement kuko maze igihe kirekire tuganira uravuga uti ndifuza gukorera pension yanjye wenda mu Rwanda soate hari abatekereza bati ni uburyo bwo gukatinga dire yo gutaha mu Rwanda abantu bafite ikintu byinshi babitekereza ukanavuga uti hari abatwandikiye bavuga bati dushyigikiye igitekerezo tubaha amafaranga ugashimangira ko nta mafaranga mukeneye politiki idafite amafaranga sinzi uko yakora ibikorwa byayo hano urashimangira ko nta mafaranga akenewe nanone uti igitekerezo cyarakiriwe neza kirashimangirwa kirumvikana nabyumvise uduhingero zo muri Amerika niko bimeze sibyo ko hari n'abandika bati Amerika of course byarabaye ariko amateka ya Amerika n'abanyarwanda aratandukanye ukongera ukavuga hano ukavuga uti hakeneye ko dushyiraho guideline izo guideline zizakorwa nandi kubera iki guideline zigomba kuza gufasha abantu aha ndagira ngo rwose wearable bisobanure neza byumvikane kugira ngo atagira ufata indi myumvire yuko wenda igitekerezo ari cyiza duhera ngaha kubera iki nta mafaranga mukeneye muri mushinga
umushinga cyangwa icyo gitekerezo ntabwo gifite imipaka kandi ntabwo gishaka kunaniza tuwiken cyangwa gutesha ingufu cyangwa gutesha agaciro amashaka cyangwa civil societies abantu basanzwe bakoreramo ahubwo tumva ko umuntu wese ujya muri icyo gitekerezo ucyeyumvamo yahagombye kuba yumva ko ntako bisa kugira amashaka ya politiki akomeye na civil society ni ukuvuga ngo abantu mu mashaka yabo barimo basanzwe barimo bayakomeze bakore na kontribusiyo zabo bakora nk'abanyamuryango b'ayo mashaka noneho duhurire kuri iyo platform tuje kurushaho gusharinga cyangwa to exchange views
guhererekanya
ibitekerezo ariko duturuka muri amashaka yacu uko ameze hano uru rubuga na bisobanuye yesterday rumeze nk'igiti igiti kinene cyane mana yaremye cyangwa umuntu yateye mana ikakirinda kigakura akaba ariko abanyarwanda noneho twese hamwe turahahurira gusa kuvugana mu cyubahiro ntabwo tuvuga ngo uzajya muri iki cya giti cyacu uhinduke ube muri iyo organization no tushaka ko duhuya muri cya giti cyacu tuvugane ibyo tuvuze birusheho kuwa ingufu awo abantu batandukanye baba birusheho kuwa ingufu abantu batandukanye muri diversity yabo ingufu zo kumva ko kuvugana tukarushaho kwegerana ni byiza cyane bitanga umusaruro ni nabwo buryo burambye bwo kugabanya prejudices urabona kimwe mu bibazo bikomeye abantu bifite ni ibintu by'amoko ariko iyo urebye muri histoire yacu abanyarwanda baragira umwanya wo kwegerana nk'uko umwanya uhagije cyangwa kubaho freely baganira no kuri aya moko yabo kimwe mu bibazo bikomeye dufite mu Rwanda ni uko amatsinda atandukanye afite histoire yabo abandi badashaka no kumva yorebye komite y'abahutu ifite amateka yayo abatutsi benshi badashaka n'okumva yewe omututsi abivuze omuntu abivuze otomatika bahita bavuga ati orabeshye bintu byageze bibaho ntabari okuri mu komite y'abatutsi nabo n'okwo hari amateka yabo bafite abantu muri komite y'abahutu benshi batashaka n'okumva yewe baramutse banayumvise paraksida bahita bavuga ati urabeshya noneho ikintu cyabigabanya cyangwa kikanabivanaho kimwe muri ebyo ni uguhurira muri cya giti cyacu tukavugana abantu bakavugana bakegerana wenda bizagabanuka noneho muri uko kuvugana ntabwo tuvugana gusa turavuga ati hagamije ko twakumvikana ku buryo ku kuntu tuzagabanya iyo prejudice tubikoreye hamwe ibyo niryo tuvuga iyo proje icyo ari cyo bana sarize iki kintu nzakwishimangira tujo
Dr. Tambanda kugira ngo tuze kubona umwanya wo kwihuta uragira ngo bizagabanyirizwa muri societe civile no mu mashyaka politiki tubarizwamo hanze aho tutatanye mu mahanga nicyo ushaka gushimangira aho ngaho
yes bizagabanuka kubera iyo forum igamije no creating a confidence mu bantu umuntu wakumva ko afite agaciro ati ubundi ntawe washakaga ntawe kanaka ko tunahura ariko ubu turi kumwe turahura tukaganira so awa iki kintu kizagabanya cyane nari ndi kukubwira ati urabona n'uwakuraho Kagame sasa hivi wavanaho Kagame tuvuge muri kudeta akamuvanaho ndakubwiza ukuri hatashimangiwe iyo politiki yo kujya mu giti tukavugana nawe byamunaniro wavanaho Kagame byamunaniro kubera iki iyo umuntu agiye mu giti u Rwanda uko rumeze sasa hivi abanyarwanda batemera kujya mu giti bakicyara bakaba open one another bakavugana n'uwavanaho Kagame sasa hivi abagiye gushyiraho Kagame ona hakenewe iki kibuga muzicyara abanyarwanda bazicyaramo bakavuga bati nshaka tushaka ABCD nk'itegeko ritugenga tushaka politiki publiki ABCD kuri iki kintu turashaka abantu bakabyumvikanaho abantu bakanumvikana no na system of politics bazakoresha abantu bakumvikana no ku mategeko bazakoresha icyo gihe mushobora kugenda mukubaka igihugu ariko kuvuga ngo njyewe navanyeho Kagame mfashe ubutegetsi ntangiye ko no hakeneye wayakenewe iyo ubu buryo bwo guhura tukaganira abantu bakumvikana kugira ngo bubake igihugu kiprotekta bose kirengera bose apara agace of course iyo muvuga ngo Amerika ifite isuari yayo ntabwo bigiranye kuri nini ngo Rwanda rurakabije yego Rwanda rurakabije ariko ibintu byabaga hano muri Amerika mbere yuko bumvikana kwicara mu giki bihari bikabije cyane abantu babaze abandi babagaga abandi nk'intama hari icyanye kandi icyo gitekerezo ntabwo gishingiye kuri politiki ku byabaye muri Amerika no kishingiye cyane cyane ku bintu biri mu Rwanda ibi bintu byose tugenda tuvuga byo mu Rwanda nta kuntu wabikemura kireka mwemeye kwicarana ntako byakemuka
none profesa abantu bari barandika ibitekerezo byinshi ndagira ngo twavanse gato turebe ko twa mukanya turatangira gusoma ibitekerezo byatwandikiye abifuza guhamagara namwe turaza kubaha ijambo hari nimero mubona ya WhatsApp 8352516317 iriya nimero uyanditseho text message ukandika radio urahita ubona link twagushyira mu kiganiro ukabaza ikibazo kimwe bitewe n'ubwinshi bw'abantu wenda baza gushaka ijambo abandi cyara tugasasa inzobe tukaganira ibyo byo nta kubisa utabishyigikira n'uko yaba afite ikibazo kimukomeranye ku giti cye revendication dusaba zirazwi nuko ubutegetsi mu Rwanda buganira n'abanyarwanda ariko hari abavuga bati mbere y'uko ibyo bigerwaho nta na hamwe ku isi haba ibiganiro abasaba ibiganiro batagaragaje rapport de force imbaraga zituma ubutegetsi bwemera ibiganiro kambanda mu bisobanuro byawe byiza nkunda uranyereka yuko ibintu bigomba gukemuka mu biganiro ariko se iyo ureba strictire turimo magingo aya iki giti umbwira tugomba kurira tuganiriramo mu kirere iki giti nzazamo nkahuramo nawe ngahuramo nabo bose barimo kwandika ha la prepare baba influencer ku mbuga nkoranyambaga mu mashyaka ya politiki muri civil society tukora icyo giti tukakiganiramo ntako bisa rwose saba turi mu bushoreje bw'igiti tuganira ibyo tuzemeranyaho ubutegetsi buzabyumva gute tudafite rapport de force ibwira ubutegetsi ko igihe kigeze ngo tuganire Dr. Kambanda
ya murakoze kino ikibazo abantu babaza cyane atese Kagame kakomeye cyane kandi tumaze imyaka yose tubimusaba noneho ni iki cyahindutse ikintu cya mbere
aho nahita nkwibutsa ko 2017 urugaga rwa P5 rwanditse inyandiko ruziya inama ya BRICS iri mu Burusiya iri mu Bushinwa Afurika y'Epfo ijwana zimbura muri Afurika y'Epfo kugeza amagingo yaciye urimo ararumira Victoire Ingabire rwasaba ibiganiro mu Rwanda yaciye urimo ararumira aho niho bashaka kumenya ati akarusho k'iki giti tuzurira Dr. Kambanda kabakahe
icyo gitekerezo cyangwa iyo forum eje yubakira ku bindi byakozwe ibindi byakozwe mbere hari ukuntu nabyo byashyizeho environment ikomeye cyane kuri Kagame Kagame wo muri 2003 ntabari Kagame wo muri 2005 ejo ngo nahindi kubwira abantu atwageza amahirwe kuramba Imana yaduhaye kuramba tubonye Kagame bamutera urutoke umusiviri nka kisekeri amubwira ati wewe ufanye fujo ntakuonyesha utakiona cha mtema kweli cha mtema kuni ati chinisha ureve Kagame agachechika hakarumira so Kagame wacyagihe tabari Kagame w'ikigihe geopolitiki irahindutse ku buryo ikintu cyose cyashoboka kuri Kagame harimo n'iyo force ovuga intambara ariko nzakuya bwana Sharifu tuvuganye n'abayobozi benshi ku isi hose icyo gitekerezo hafi ya bose baracyigiye ariko nshaka kumenyesha ko nta n'umwe ushyigikiye intambara harimo n'igihugu cya Amerika rutura gikomeye kandi bose baze ikintu kimwe ko iyo approach ishobora kuzashyira Kagame hasi akemera yewe iyo approach turimo ntabari ejo bundi yakoreshejwe no muri kuri Charles Taylor iyo ni yari approach Charles Taylor yari yakomeye cyane ariko wabonye ukuntu yashyize amaboko hejuru abamubuye gushyira amaboko hejuru hejuru ni nabo bari kubwira Kagame yashyire hejuru ni nabo turi kubwira ati twebwe dufite icyo gitekerezo cyatuma Kagame ashyira amaboko hejuru nanone hakaba hari ubutegetsi guhumuriza abaturage abantu bakaruhuka umuruho wa Kagame yego embaraga zirakenewe ariko bwana Serge today Pentagon ntabe ishobora kwemera intambara mu Rwanda kuriya uko bibona ni nayo mpamvu ibyo bikoresho bajyanye muri Congo byose bahisemo kujyanayo za drone sasa hivi kubera iki Kagame ni yanga drone ezamurova. Hirika Kagame azagenda nka savimbi ni yanga kumva bitu mubwira. Wewe ka savimbi kumva nsanze mu giti?
Yes.
Hirika Kagame bwa musanga mu giti cyangwa munini. Kagame ni nashaka yumve bitu mubwira. Ziriya drones ntabwo zigiye gukina mu karere. Ni yanga zizamurova. Ibyo ndamubwiye asiri mubwiye ibanga ndamwibiye kizami kandi ari njyewe gitanga kuza umwarimu kubiba kizami ni akakibiro mwinshi wewe kandi ari wakiteguye Kagame natashaka kumva iyo tumubwira akakomeza biriya by'ubuswa bya kera bazamuroba uko savimbi bamurobye regana savimbi nawe ni uku byamugendekeye baramubwiye ati bwana savimbi iyi ntambara ko tutakiyishaka dushaka gukora development dushaka ku exploita za oil dushaka ku exploiting izo oil ntabwo tugishaka intambara uvugana n'uriya umugabo mukore ikintu kibahuza cyangwa abafite ibyaha biborane savimbi atyoya dore maze imyaka minshi mwana nimushaka nzajya kubarusiya bazampa ibikoresho umunyamerika ati mwakabyaranye tushaka political change muri Angola tushaka development mu karere savimbi atyoya nje wenzi no kuzi kurwana ntagomba akeneye agace kanjye ndakaza ati okay komera ariko bamusanze mu giti yavuye kugeza n'ubu nta muntu uzi uko Savimbi yapfuye kugeza n'ubu nta muntu uzi uwishe Savimbi umuntu uzi uwishe Savimbi ni CIA yenokore abantu bumva iyo radiyo hazagire yewe na hari abasanze umurambo we ntabariwe yapfiriye none ubu nibasambi bamurobye kuriya kubu sasa tufite za drone ziroba abateoristi kandi nka Kagame kandi ziri mu karere kandi ziri ahantu hamwe kandi arakomeza kubacokoza ubu ngashaka gufata Goma nagenda ayifate oresi ebi amakuba agiye kuzanira aba ariko bazamuroba kandi atareba neza bazamuroba no muryango we wose
Kambanda uravuga nibyo bitekerezo urimo gutanga bya Congo wa mugana uti Felix Tshisekedi aragura amadrone murayabona amaze gutumiza icyenda ariko atatu ngo yagezeyo abakongomani barayerekana biriya ni ukuvana ingabo za Kagame muri Congo ariko se bigera bite mu Rwanda Kagame bazamutabiye muri Congo ibyo turabyumvikanaho kandi se ubwanwa zabo mutabiye muri Congo kuko na 2013 barabikoze bizagera mu Rwanda bite kugira ngo Kagame abashe guseda ubutegetsi abashe kwemera kuganira na opposition hanze
Ntabwo ruzaje turi bujye mu bintu byinshi ariko ngira ngo mwibuka statement ya State Department ya Blinken tushaka political change mu Rwanda tushaka political change mu Rwanda ibyo kagame urimo urakina tu byarangiye dushaka political change mu Rwanda ezo ati ezo dune zagira zite mu Rwanda ntabwo zikeneye kugera mu Rwanda Baga, baga nataka yemere. Yemere, you know, avuga ati no aho ebyo nakoze garangiye. Nekanje ku ruhande. Turebe no kuno butabera bwakora abanyarwanda bakomeze. Sino bizamurangirana nabe kandi ashobora no kuzajyana n'abandi bantu benshi. So, iyo abantu bavuga ngo imbaraga ngo dukeneye intambara hari kugira ngo Kagame yemere nababwira ko niba muzi military strategist niba muzi military analyst okubwira ko hariya bashobora kwemera intambara mu Rwanda hariya uyu muntu nawe yatangiye ibisobanuro bishya nta muntu ushobora kwemera intambara hariya niyo mpamvu Kagame akoze ibintu byose abantu bakagenda bafungira ijisho bashaka uko bayirangiza none we bikoresho byabonetse bitari by'intambara zisanzwe nabyo niyanga kukugira niyanga gukora ibyo agombye gukora hazabona uko bizamugendeka so twebwe turi kuvuga tuti ntabwo dushaka intambara hariya yewe binabaye byaba last resort ariko tushaka kuvugana tushaka kureba ukuntu twakura u Rwanda mu cyobo tukore level the ground ubuzima bw'abantu bukomeze to ebyo mvuga muti nebo otebo kasavimbi ibuka byebura cyaziteira yes kaga no kazaranza hari akano ne ntabonye umanya wo gusubiza hari abantu bavuga ati wamba zati este wabofite nyungu zo kujya mu karere ngo for retirement no njyewe ndi global citizen nshaka no kubwira bwana Salize ibi bintu ntabariye banga n'igihugu hariya mu karere cyasabiwe kuba minisitiri wacyo kuba afinigeno wabo kandi barahemba neza cyane ntarabuye no ntabwo nshaka kujya muri politiki ya nini I don't want baranababaze baranambuye ati wowe ntugire ikibazo cya Kagame tuzamukonteninga nta kibazo hari yanze njyewe ndi global citizen retirement ndacyafite imyaka myinshi uretse ko nshaka njyewe kujya noneho gukora ibintu byo gufasha abantu n'ibindi byose ariko so nta nyungu n'imwe yo kuvuga ngo yari personal nshaka muri ibi bintu no njyewe ndareba cyane nta kuntu twasiga umurage aba bana urabona uko tugenda dupfa twebwe abakuze ni nako ikibazo kirushaho gukomera kubera ibibondo ujya ubibona no kuri social media ibibondo urabivuga urabibona ukuntu bivuga nta kintu bazi abenshi na education ntabwo ikiri ya yindi ya kera twasomaga cyane abantu ntabwo bakiga na gato ntabwo bakiga kwa kuntu twiga agakero mugasoma ibintu byinshi so ibi bibondo tubisigiye ibibazo byacu tutabanze kubikemura byazabavuna kandi bazagwa mutego twebwe twaguyemo so reka tutange umurage ku bana bacu kubuzukuru bacu kubazaga bikomokaho bavuge bati igihugu cyageze kuba mu mwobo ariko none wo kigiye ku murongo kabantu bakishimire eriko rwanane ruto rwanane rurakenye ariko twumvikanye kukuburubanamo n'ikibazo cy'ubukene cyakemuka tuanakora nama deals kubana abana batoya tugakora education nziza tugakora n'amasezerano kurya pipi nzifite amasezerano y'ibindi bihugu kuki tugakora amasezerano na Amerika tukaza tukatwininga abana bakaza hano bamaze kwiga bakaza gukora kuki bataduha special green card kubana kubana baje bavuye mu Rwanda tushyizemo amafaranga bakiga tukavuga ati okay none uwo mwe wa Amerika tujye kwanje twa producingira abanansi mu gihugu dukora n'amasezerano programu ya nursing yacu ni iyi tugiye kuyitangiza ubwo nibwo buryo bwo gukemura ikibazo cyacu kuki abanyamerika batabidukorera muba umushinga tufite ikibazo mukibone mukirebe nicyo kivaho ibibazo byose mwaduhaye umwanya tukabazanira abanansi tuwegesheje mu Rwanda cyangwa iyindi sekisiyo tukabazanira abantu batwara amakamyo tukabazanira hano buri mwaka mukakira nk'abangahe igihugu cyacu kikaba cyaterembere ariko iyo mufite ubuyobozi budapfa budategereza ku bantu bagenda bakora ubuntu wabo kandi byose bikagenda bipfa kubera ntabwo biri systematic erega n'abantu babona motive yanyu so ibintu byinshi abantu bakora mu gukemura icyo kibazo cy'ubukene ni ibintu byinshi abantu bashobora gukora igihugu cy'u Rwanda kikava mu gihugu cyemye diane kikajya mu bihugu bifite uruhare rukomeye tutagiye no kwiba byari yo gusahura ntabwo biri sustainable ariko tuwecyaye hasi tushobora kubaka igihugu tugakorana n'amasezerano n'ibindi bihugu bikomeye bikadufasha
birumvikana
uyu Blinken arakubwiye dushaka political change okay bwana Blinken tugiye dushaka political change tuyigezeho ariko kugira ngo ibe sustainable mudukorere amasezerano tuzajye tubazanira abana b'abaganga dore ko mukeneye abaganga
ndagira ngo tuvuge ku kibazo kimwe noneho tujye mu bitekerezo twamaze kwandikirwa ndetse n'abashaka wenda gufata ijambo twe twari baha sinzi niba rurangije aho ngaho nari numvise ucecetse ariko waba ukinyumva neza
ndamwumva
ndagira ngo tuvuge kuri ku kibazo kindi hano mfite mbere y'uko tugifata break tukareba mu bitekerezo tumaze kwakira byinshi biri aha ngaha nizere ko muri studio barimo kubitegura tukaza kubisoma mu kanya iby'ingenzi byubaka ikiganiro bitadusubiza inyuma mu ntambwe turimo gutera hari aho wasobanuye uvuga uti turashaka kumurika abayobozi bashoboye ari n'amagambo meza abantu bumvise bati wi noneho burya hari gahunda ishobora kumurika abayobozi bashoboye abayobozi bashoboye bigaragaza bafite icyo bariprezenta bafite revendication bafite constituency bagaragaza igaragara iyi opposition kuyibona cyangwa aha turi ishyanga mu mahanga abantu baratatanye nk'uko bisobanuye kandi birumvikana uti ni ukuzurira igiti tukajyamo noneho abo bayobozi bashoboye bafite imishinga bagomba kumurika uzabidentifiye ute kuko eske bisaba kuba ugomba kwandika tezi ukavuga uti dore uko mbona u Rwanda rw'ejo hazaza ugomba kudefinisha ikibazo cy'amoko y'abanyarwanda ugomba kugaragaza power sharing mu Rwanda abo bayobozi bashoboye mushaka kumurikira abanyarwanda kandi bashoboye nk'uko mwabivuze bazaza n'iki ku meza cyatuma kuko mubamurikira abanyarwanda mubwa muti aba barashoboye paraporo n'abangabo evaluation muzikora mute bigenda bite kugira ngo muzamurike abagenzi abo bayobozi bashoboye ni ikibazo ngira ngo ube wasubiza mbere y'uko dufata break tureba ibitekerezo twakiriye
riga okorinya tubake icyo gitekerezo ninako n'ibihugu bigenda bigira confidence muri kije turi gukora
professor nago nkumva
uko tugenda kubaka iki gitekerezo ninako abanyarwanda n'ibihugu cyane cyane ibihugu bikomeye bigenda birushaho kugira curiosity yo kureba abanyarwanda bari hano hanze beshyira hamwe iki kintu nayo nimurika turi kumurika abayobozi amini abantu ba leaders leader of full of leaders twagize ejo bundi inama hano Washington twasaga abantu bakeya kugira ngo tutangirire aho n'ikiganiro tutangirire abo biganiro ariko dufite inama ikomeye wana enoshaka wayita rukokoma tuzakorera muri Afurika
deja banditse bambaza ngo uyihuza ute n'inama rukokoma ya Faustin twagira mu ngo nyine nawe uhise rukokoma Dr. Kambanda
oya ni kubunanye na president jambo rya muzee na muzee nawe iyo concept ya rukokoma n'ubwira ngo ina duhuri twese niyo mambo ne passage ni jambo rya rukokoma tushaka neduhura muri Afrika nanone tuzaba tubonye umwanya wo kwegerana hazaba biyesi hazaba hari ibihugu hazaba hari abantu ku giti cyabo bahuye na politiki yo mu Rwanda bazaba baje nabo kumva ibyo abanyarwanda bari hanze basaba bavuga wenda hazaba bitewe na nege tuzaba dufite hazaba muna abantu ba presenter bakora presentation wenda bizatewa no kuno bizaba bili organize iyo organization nayo tuzayireba mu minsi iri imbere abantu bazigaragaza abantu yewe n'abatazashobora kujya hariya nabo hari icyo twita vicarious reward ni ukuvuga ngo ne bagenzi banjye bashoboye kujya mu nama nk'iriya njyewe ntabwo nashoboye ariko nanjye ngiramo akantu ka confidence nkaho nagiyemo so ni ikintu gikomeye cyane ni ikintu kitoroshye kugeraho reka dukomeze dusenge Imana ababyeyi bafate iby'iburyo inama nayo ibe noneho ibizavamo ibizakorerwamo bizavugwe nyuma y'iyo nama ariko icyo numva twakwezeza abantu nuko inama izaba nta kabuza kandi izaba muri kariya karere wenda kandi izaba urubuga rwiza cyane izabamo abantu batandukanye ibihugu bitandukanye ibihugu by'inshuti baze barebe uko abanyarwanda dukora ikintu kidasanzwe kandi ndasenga Imana ko bizaba sinzi niba
amen reka nanjye rwose mvuge nti amen Imana izabifasha abanyarwanda ndagira ngo tubanze dusome ibitekerezo twakiriye tumaze igihe kirenga isaha n'iminota 10 n'ingahe tuganira ndagira ngo mugenzi wanjye Jean Paul waba unyumva muri studio ku buryo naguha ijambo ukadusoma ibitekerezo byatambutse
ndakumva neza Serge gatanu kuri gatanu
ok Dr. Kambanda waba wumva Jean Paul Bisamaza
yego namwe
Samaza ijambo ni iryanyu nzi ko komantari nyinshi zimaze gutambuka dusomere iz'ingenzi ubona zafasha kino kiganiro izitahabwa agaciro ntu wasting your time dukomeze uce cya kabiri mu kanya dusaba abantu kuduhamagara
ya murakoze bwana Serge reka ngusuhuze nanone nsuhuze na bwana Harori kandi mushimira ikiganiro rwose cy'ingenzi kingira akamaro umunyarwanda wese yarakwiye kumva kuko ndabivuga ku giti cyanjye kuko nubwa gatatu bumwumvise mbikurikirana turagushimiye rero Dr. Kambanda ibitekerezo byo ni byinshi nibwo bwa mbere mbonye kuri radio tahuka nta muntu wandika igitekerezo gitukana rero harimo ibibazo ibyinshi ni ugushimira sinzi rero ngiye kubicishamo amaso nihuta muranyihanganira uwitwa Tiganato turabahaye ikaze kandi tubateze yombi TMI umutubarize niba ntacyo yaburira ku mpunzi z'abamarewi zikamenya uko zitwara kuko neza neza ziri gukorerwa ibyamfura mbi bari kubirukana uko bakabambura nta kindi batwaye undi nawe ndingi mwana nzeki Dr. Kambanda yubahwe dukeneye impinduka uyu Sky Nyota turabasuhuje umusaza wacu Dr. Professor Kambanda turamukurikiye cyane mukomere nta uwitwa Asaheli Wisely seje ko ari igihe unkura kuri live chat uba wampoye iki kandi nkabona abandi bandika ariko seje koko kuki ntabona ibyo nandika ngira ngo na akabazo ka technique uyu witwa Rukara Rwera mukomere kwitahuka kandi mwakoze gutumira profeseri nge numvise urugaga avugira rufite ireme rwose n'urwo gushyigikirwa ha witwa Prince Handsome Professor, watch back, please, because you have scored many goals to Kigali, which does not make them happy. Abatumva icyongereza ngo rwose Kambanda yarabikoze ngo yateye Kigali ubwoba ku buryo ibyo avuga byose nta na rimwe bituma basinzira. Uwitwa Kamanzi Roger ati ndayijoro ati nubwo nari ngiye kurara ijoro ariko reka mbakurikire Rukara Abanyarwanda nibakomeza kuryana no gupingana ngo ibintu birimo kanaka ntibirimo kanaka ntacyo bazageraho pe ikintu gitangiye aho kireba kishyigikire turebe byibure ibikorwa byacyo tugishyigikire Java Uwamungu ati komera cyane Sergio wakoze gutumira Shaye Kambanda nge iyi initiative yabo narayishimye kandi mbona izigihe tubaye imyaka n'imyaniko mu bintu bitagira icyerekezo undi nawe ati Prince Handsome mwana Kambanda Kigali agifukide akayinja mu ngato we n'uruganda ati mwana Kambanda Kigali agifukide akayinja mu ngato ndingi mwana nzeki mureke duharanire impinduka tuve mu matiku turabashyigikiye nawe ati ntabwo turyamye turabategereje Dr. Kambanda ibisobanuro utanga kuri platform biratomoye pe dutegereje ko duhurira in action wihinyuza azane ibye nawe twumve nazana ibyiza nawe tubyakire undi nawe ati ubundi twubakire hamwe icyarimwe dukomeze urugendo tujyane iwacu mu Rwanda humura Rwanda ati ni igitekerezo cyiza bagize tugomba kugitera inkunga politike ni ubuzima ducamo bwa buri munsi Java nawe ati komera cyane arega nuko hari abantu ubona bagifite ibikomere cyangwa se amakode mu mutwe naho ubundi sinumva ukuntu wakwamagana ikintu kigitangira nta n'icyo barakora n'ibibi rwose merci Java undi nawe ati salama prof undi na wati seje bite undi na wati Java abo bantu ikibazo nuko hari igihe usanga bumvwa na benshi bakurikira buhumyi na discernment ntago urugendo kuri bamwe ruracyari rurerure pe uyu nawe ati ni Bianca Rudovico ati se abaciriritse bo bazabona amatike abajyana muri Afurika gute aha none nawe ati erega igitekerezo cya Kambanda ni cyiza kandi nicyo abanyarwanda bakeneye ikibazo cyabaye ni groupe Kilatour zimuzengurutse kuko bamwe muri bo bababajwe n'ibyo Kagame yabakoreye ntibababajwe n'ikibazo dufite witwa Bidani Tane ati turi abanyarwanda babanyabwoba gusa umuco bipfira he prof nakabaza mubajije Java wa Mungu na wati yasubizaga Karimu Muyango ibyo uvuga birashoboka ariko uzabisanga mu magrupe yose none se umuntu wabaye ministre wa Kagame kugeza avuye mu myaka y'ibihumbi bibiri wabwirwa n'iki cyo yababajwe nacyo ra Change revolution nawe aussi longtemps que les Tutsi se croient supérieurs aux autres la guerre ne finira jamais cyose abatutsi bazumva ko bari hejuru y'ubundi bwoko mu Rwanda w'intambara izakomeza ibeho aha one day ndagushimiye cyane prof Kambanda abanyarwanda dukeneye bashobora kurenga kwikunda bagakunda igihugu Amos ali mukomere cyane bavandimwe turi kumwe ku rugamba ibiganiro ni special rwose pe aha Muhando Theophile akarengane mu Rwanda kahawe intebe abantu bararengana amanywa nijoro kandi mu nzego birarambiranye kubirebera gusa umuntu afite ubushobozi bwo kubihagarika kwazabibazwa ni umuntu afite ubushobozi bwo kubihagarika kwazabibazwa n'Imana Java wa Mungu nanone aronge ati abusubiza Muyango niba umuntu akubwiye ati yewe navuye mu Rwanda muri 2020 ubwo se nibwo yari abonye ko iriya miyoborere ya FPR idashobotse kandi naho aba harimo utubazo tw'umuntu ku giti cye ta seje rero ibintu ni byinshi icyakora mu by'ukuri nta keretse nkomeje wenda ukaza kumpa chance cyangwa se nkomeze ako
reka tubikore muri uburyo wagufashe pause gato hari n'ubundi butumwa urimo kuza kuri WhatsApp ukabureba hari n'abandi bashaka ko tubaha mikro bakagira icyo bavuga ibitekerezo bavuga Kambanda wagufashe break gato ukareba ubwo butumwa buri kuri WhatsApp ukanya Kambanda banze asubize Dr. Kambanda ngira ngo niba ari commentaire mu bivuzwe kuko byose ni commentaire zijyana mu kiganiro nta kibazo mbona gihari specific usaba kusubiza ari kubishatse wagira comment ukora gato kubirimo kwandikwa niba ari ngombwa mbere yuko twakira ku mirongo ya telefone bisamaza akaza ku butumwa nyuma kwandikiwe no kuri za WhatsApp n'ubundi tumo kwandikirwa Dr. Kambanda ijambo ryanyu
mukomere cyane abantu bose batwandikiye ndabashimiye abantu batanze ibitekerezo bose ndabasuhuje ejo mbere cyangwa cya Malawi yewe Archbishop Tambara kera kiri muri Zambia twarahuye akunda yakundaga abaferebura cyane kandi nakomeje kumwandikira kuri ikibazo cya Malawi naramwandikiye mubu ya tabara nsubizi ariko namwandikiye Archbishop w'abakatolika birumvika nandikiye regional spirit ya wa perebra white fathers namwandikiye kuri icyo kibazo arabizi Jose Boxer no mubirigi yanigishije mu seminari naramwandikiye mubwira icyo kibazo akambwira ko nawe arakora ibishoboka byose kugira ngo ikibazo cy'impunzi kirusheho kumvikana abamuzi Bani Boxer ni umuntu uri active cyane nandikiye perezida we ari ukuntu nabonye ini confidence nabonye email ye naramwandikiye kumubwira icyo kibazo cy'impunzi
avuga perezida wa Malawi
yes
okay
hano muri sabo za UN nawo twagerageje kubwira abantu bari muri system nabo ba paying attention so buri muntu wese nashire wake turebe uko icyo kibazo cyakemuka awone wo arike ibintu biri kuba Malawi biteye ubwoba biteye isoni kandi nebwire ko abantu ba Kigali batabije nyuma yababije nyuma
wumve ikiganiro narayi nkoze narayi bikoze ikiganiro barashimangira ko ari Kigali biri nyuma Dr. Kambanda
icyo kintu barebesha kubera nabo ejo bundi bashobora kuzaba impunzi wa mugani wa pasta mbisi ati ubu twahungira hehe so icyo nicyo kibazo kintu cya Malawi hari umuntu wavuze ati kuki dufite uwo mucyo wo kwikunda nk'abanyarwanda ngira ngo mu Rwanda twagize ikibazo ibibazo bikomeye ubwami bwo mu Rwanda bwari bukomeye cyane historians baravuga ko ubwami bwari bukomeye cyane ni muri kariya karere ni ababemba n'abaganda nibo bwami bwari bukomeye urushamburi ariko ubwami bwo mu Rwanda nubwo ari budakomeye ku buryo bwa Buganda n'ababemba ubwami bw'u Rwanda bwubakiwe kuri concept ikomeye cyane ya conquer and vanquish fata uturere akarere ubanige ubashyire munsi yawe babe ukore ubwami abagande ubugande ubwami bw'abagande cyangwa uganda ntabwo ari bumeze gutyo expansion yabo ntabwo yari ku maraso ndabafata mbanige nimutayoboka mbike abo ni abasigaye bayoboke iyo niyo yari philosophy y'ubwami bwo mu Rwanda nuko expansion y'u Rwanda yabaye u Rwanda yari ni expansion hari mu ubwami butoya bwagiye bufatwa n'umwami wakoze ubwami bwavuyemo icyo twita u Rwanda iyo konsepte icyo kintu kirakomeye cyane twavuye mu bwami tukifite uwo mucyo wa conquer and vanquish conquer fata ku ngufu ubumvishe bakuyoboke ababemba ntabwo bageze ubwami bw'ababemba ntabwo bageze icyo kibazo ubwami bw'abaganda ntabwo bageze icyo kibazo so philosophy cyangwa ukuntu ubwami bwo mu Rwanda bw'expandis expansio twayikomeje kugeza n'ubu tufite politiki ya ndakuniga nkumvishe nkuyobore ndakuniga nkumvishe nkuyobore ku ngufu n'utabyemera ndagutema nta handi muri kariya karere habaye ubwami bumeze gutyo ntaho okosi mu Bugande abagande n'abanyoro bagizemo akakantu ariko mwebuke ko abanyoro baranze abanyoro ubwami bw'abanyoro bwaranze bwa resistance abagande bukabangira kubafata kubomeka cyangwa kubafata ku ngufu kubashyira mu bwami bwabo ku ngufu ntabwo byabaye ubwo sawe ni ugusira mu Bugande ubone ikibazo so uwo mucyo
wa politiki wa victor and vanquished burije yagombye kuba otsinda no watsinzwe agombye kwishura iyo niyo politiki kufita sasa hivi twayihindura gute iyo approach tuli kuvuga eshura kubihindura abantu bakatangira ubundi bishashi mukashyiraho kirazira mukajya muri transitional constitution nk'iriya ya South Africa n'ibindi. So kukitu kito uwo mucyo of course bituruka kuri iyo philosophy ya state. Hari ikintu kito philosophy ya state. Philosophy ya state y'omuwana ni amaraso uranyoboka ku ngufu kubera nafashe ubutegetsi. Ebi bintu ni umucyo wacu ni igihugu cyacu nta kundi byagenda. Ni ukuvuga ngo n'abayobowe bayoborwa babizi bayobowe ku ngufu ariko kubera ko badafite ingufu zikomeye za kurawo wa wundi ubayoboye nyine bakayoboka ariko nabo bayoboka bategereje igihe baze ubuhuza. So niyo filosofi ingira ngo nabo bituruka ariko no kumbyumva hari abandi babyumva bakundi ariko njyewe no kumbyumva. Hari umuntu
wakomeza sorry
hari umuntu wavuze ngo igihe cyose abatutsi bazumva ko bari hejuru y'abandi intambara izakomeza. Igihe cyose ushaka kugisoma mugisubiremo igihe cyose abatutsi bazumva ko bari hejuru y'abandi intambara izakomeza. Uyu muntu wanditse icyo gitekerezo ntabwo yatubwiye abandi hejuru y'abandi bande. Reka nsapoze ko ari kuvuga hejuru y'abahutu n'abatwa. Reka nsapoze ko avuga ati jige na hano tulimu hagati y'ikibazo gikomeye. Bagenzi intambara ubushambiranye bwavuye mu kudeta bavanaho Kayibanda byaturutse kurwana kubera abahutu abatutsi amaraso yameneste byaturutse ku batutsi byakoze kubera abatutsi byakoze n'abatutsi bakanyarengwe n'abande barwana na Habyarimana. Ese byari hagati y'abatutsi n'abahutu ekyo nicyo noneho dukomeza eske Kagame amenagura Rwejema yamenaguraga umuntu abo bose babya Ruhanga n'abandi bose yamenaguye abatutsi yamenaguraga abahutu omwami waguye ishanga kandi Rwanda ruyobowe n'uwitwa umututsi ese omwami yari umuhutu abantu bamaze kumena amaraso ya bamaze kwijya mu Rwanda kandi bitwa ku ngoma n'ingoma yitwa iy'abatutsi SK n'abahutu reba ubukene buri mu duce nka mu Mutara wavuga ati ne niwo hababa tutsi benshi kubera histoire yongera mu Israeli bari abantu bapfo bukene neza rahari ya mutara na abahutu so iki kintu tujisubiremo igihe cyose abatutsi bazumva ko bari hejuru y'abandi njyewe nongeyemo abandi nkavuga abahutu abatwa intambara izakomeza abahutu bagiye hanze Kagame amaze kubatemagura muri masamba ya Kongo bo kanari mwe barwanye hagati yabo bagatandukana bagenzi ikibazo ntawari cyo ntabo ari awo kiri ntabwo wavuga ngo intambara mu Rwanda cyangwa ibibazo by'u Rwanda bishingiye ku batutsi ibyo oba webesha ntabwo wavuga ngo ibibazo by'u Rwanda ngo kubera abahutu ibyo nabyo nacyo kibazo cya FPR wacyatangiriye bakakubwira ati abahutu bose n'abicanyi Sasa yo muntu wanditse iyo comment navanemo abahutu abatutsi hari abatutsi benshi nabo batekereza gutyo bamwe hari abatutsi bamwe nabo batekereza gutyo bakubwira ngo igihe cyose abahutu bazumva ko bagombye kubana n'abandi intambara Iyo ni prejudice ikomeye cyane izo nayo mpamvu dushaka kwicara mu giti cyacu hariya izo prejudice tuzadwese
nyumva aratubwira ngo mu kinyarwanda bisobanura kwicara munsi y'igiti ati ni ukwicara munsi y'igiti je pense que under tree ntabwo tuzurira igiti wenda nkuko twabivugaga
Dr. Kamau oya ni under the tree yes kwicara under the tree abantu bakaganira
ubwo ni ukwicara munsi y'igiti exactly yes
munsi y'igiti yes ah yeah thanks munsi y'igiti so Ebi bintu oyo muntu wanditse yo comment agize neza kuyandika hano kubera atwerese neza ikibazo aho kiri mu Rwanda sasa hivi hari n'abantu batemagura abandi kandi batari abatutsi nzi umuntu abantu bari Kigali hari umwe ni umujenerali yatemaguye abatutsi n'abahutu kandi ni umuhutu nta bwoko bagenzi nta bwoko butuma umuntu aba mwiza cyangwa mubi ni choice zanyu dukora buri munsi nta muntu mubi kubera ko ariyo mututsi jamais iyo ni prejudice nta muntu mubi kubera ariyo mutu jamais iyo ni prejudice nta muntu mwiza kubera ko ariyo mutu jamais dore kuna nabozi ko uriyo mutu cyangwa uriyo erega ibi bintu na ushobora kuba mama wawe yakwenze ku muturanyi w'uwo mutu cyangwa uwo mutu
tujye kumenya ba mama batubyaho batubyaye
umuntu utaramenya umuntu mama wawe ashobora kuba n'uwo munsi akakubwira ati ariko reka mubwire hari akabanga nabise imyaka ingahe ati ati buriya cyagiye nakubyaranye na wa muhutu kandi wamaze abantu bazize ubuhutu ibintu concept y'abatutsi cyangwa abahutu ni social phenomenon ntabwo ari biological
Exactly. I agree with you.
Ni social phenomenon habari biological. Ebindi ni social prejudices dufite.
Ahubwo Dr. Kambanda amasegonda 30 hari ukunda hari umukunzi w'aragita ukunda kugira ati ibintu by'amoko burya ni ubutegetsi butanga ubwoko. Burya system ishobora kukugira umuhutu, ikagugira umututsi mu nyungu zabo.
Exactly.
Nibajiwe ko ndubukizi ari abantu benshi bavuga bati kubutezi bwo kwa Byarimana hari abatutsi benshi bari bafite nijwi kuruta abahutu kandi ubutegetsi bw'abahutu. Donc ni ubutegetsi butanga ubwoko.
None wo Kagame abo yambuye bari abarwe gara bose kandi banamushize ku butegetsi n'abahutu. You know? Ibintu byo mu Rwanda biraza cyane ariko unfortunately right after the prejudice mureke bagenzi tuvuge ibi bintu bijye kuko abantu babivuge openly noneho babe challenged na reality ibintu bizahinduka nuko mbibona.
Urakoze cyane Dr. Kambanda. Bisamaza mbere ko nza kugaruka ku bitekerezo dufite umuvandimwe Minisitiri Zara Gitahuka wamaze kuhagera ushaka kubaza Dr. Kambanda. Ndavuga imibare ya telefone ya nyuma, imibare ya telefone ya nyuma arahita yiyumva afungure mikoro ave kuri mute. Nimero irangizwa na 0777. Mwamutwumva neza ngo utange igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo kuri kirango kimwe na Dr. Charles Kambanda.
Ndabumva bwana Serge muranyumva namwe?
Urakumva neza uri clear rwose. Ikaze mu kiganiro turi kuri iyi nsanganyamatsiko irebana n'urugaga ruhari neza rusange y'abanyarwanda. Dr. Kambanda ni umuvugizi w'uru rugaga tumaze presque amasaha tuganira. Ikibazo cyawe cyangwa icyifuzo?
Murakoze cyane. Mfite ikibazo, ibibazo bigera muri bitatu nabaza Charles Kambanda. Mfite cyangwa se twagize urugaga bita RBB, Rwanda Breed Breeders, niba mbivuze neza. Yego. Mwele ufite izo nshingano Charles Kambanda arimo atubwira ya platform ya ese byaba bitandukaniye he na RBB? Kubera yuko he bajya gutandukana cyangwa se rujya gusenywa, nge ntabwo natinya kuvuga ko rwasenyutse. Hari ibintu batumvikanyeho byo kuvuga ngo jenoside yakorewe abahutu abandi jenoside yakorewe abatutsi. Ese iyo izo nshingano ba Dr. Charles Kambanda bafite baba bagiye bazemeza ibyo bintu byabashije kuba byatandu bitandukanye abanyarwanda kuri jenoside zakorewe abanyarwanda? Bazavuga se ko ari Rwanda ni genocide cyangwa bazavuga ko ari jenoside yakorewe abahutu cyangwa ari jenoside yakorewe abatutsi? Ikindi kibazo navuga gikubiyemo n'igitekerezo, murabona tuzi neza yuko amateka y'u Rwanda yagiye ahera ku ngoma ya za cyami, habayeho tuti habayeho abahutu, ibyo bintu byaravugwaga. Abahutu bakavuga yuko bagiye bakandamizwa n'abatutsi, bakabakoresha imirimo y'uburetwa kugeza muri 59, bavuga yuko habaye revolution yakuyeho ubwo buhake cyangwa se icyo gitungo cy'abatutsi by'ingoma yabakorerwaga. Mu by'ukuri ibintu by'umujinya cyangwa se ibintu by'ingengabitekerezo bihera kuri ayo mateka y'u Rwanda rwagiye rugira. Birumvikana iyo Charles Kambanda avuga ati Kagame yica abatutsi, Kagame yica n'abahutu barabatemagura, ariko yibuke neza yuko amateka y'u Rwanda ahera icyo gihe. Abahutu bavuga ati mwaratwishe mu kongoma ya cyami yanyu, mwacaga ibishahu by'abahutu mukabyambika ingoma Karinga, abatutsi nabo bagaha amateka yabo agahera 59, bavuga bati mwaradutwikiye amazu. Ese ibyo bitekerezo cyangwa se izo ngengabitekerezo zose zikubiye mu bitekerezo by'abanyarwanda muzabihuza mute kugira ngo buri munyarwanda wese yumve yuko ku mutima we, imitima yabo yakomeretse ibasha kuba yasanwa n'iyi platform yabo? Ndumva ibibazo byanjye ari ibyo. Dr. Charles Kambanda nansubize.
Urakoze cyane, ibitekerezo byawe byumvikanye.
Kamwe gusa
nyarutsa
mbabarire. Ntabwo nje ndi mu gihugu cya Malawi hano, impunzi hano mu gihugu cya Malawi zifite ibibazo zirimo abenshi barafungwa, abenshi barahohoterwa, abenshi baramburwa imitungo yabo, abenshi ntibarara mu ngo. Nanjye ubu tuvugana ntabwo naraye mu rugo aho ntuye. Ese ikibazo cy'impunzi bazakinjiramo bate, bazagikemura bate kugira ngo bakore ubuvugizi? Mu by'ukuri murabona yuko uyu mugabo w'i Kigali yazengurutse ibihugu byose bya Afurika, ahungiye timpunzi aho ziri hose akinjira abaperezida b'ibihugu byose kugira ngo bahungiye timpunzi. Ese icyo kibazo bazakinjiramo bate bagikemure bate? Murakoze cyane Bwana Serge.
Urakoze cyane, ariko niba badukurikiye ikibazo cy'impunzi yaramaze kugisobanura, avuga abo yandikiye, abo yagerageje guha ubutumwa kugira ngo bakirebe. Ndumva ababaza ibibazo, mureke tugume mu bibazo rusange, kuko uru rugaga ntabwo ruri inzira deep ngo rumenye n'imirongo migari ruzakoreramo. Wenda ibibazo bimwe biraza gusa nkaho bijya kubabaza ibyo baba barakoze cyangwa bateganya gukora, kandi nkeka ko nibwo rugitangira. Kambanda, ntabwo ndi umuvugizi we wabyivugira, ijambo riri ryawe mbere y'uko twakomeza kubandi.
Kimwe mu bibazo tugenda tugira muri izo muri ibintu initiatives tugenda dukora hanze, no kwibagirwa ko tutafite power, tutafite igihugu. Noneho tukajya mu bintu bya police, politique publique. Iyo ugiye muri politiki publiki udafite power, mu by'ukuri muba muvuga ubusa. Ni nayo mpamvu iyo ishyaka tuvuge ishyaka ry'aba republican iyo riri muri power, bazana politiki publiki ijyanye aba tuvuge iyo ishyaka fulani rigiye muri power rizana politiki publiki ijyanye n'ishyaka ryabo. Noneho iyo turi muri ibyo bintu mugatangira kurwana ku bintu bya public policy mudafite igihugu, mu by'ukuri muba muri kurwanira ubusa. Mwavuze mwashyize hamwe mukaganira ibintu muri rusange, noneho ibintu birevuringa ground yanyu, noneho mweba mushaka ryanyu nemufata nebabatora muzashyewo politiki publiki yanyu yayindi bazaba batoye. Abona hari ikibazo gikomeye cyane iyo tutangiye guhangana kuri politiki publiki, kandi kuri twebwe abahanganye tudafite igihugu. Kubera iyo umuntu afite ubuyobozi bw'igihugu mba mumubaza ati ese iyi mirongo migari twagutoreye kuki mutayishyira mu bikorwa? So ishyaka ryawe kugira umurongo ku kibazo fulani okumva ko uwo murongo niwe n'iyindi gurupu egombye gufata uba wibeshye. Nayo mpamvu muri amashyaka atandukanye noneho atuza gute tuzahuza gute izo politiki fabrike cyangwa icyo bita ingengabitekerezo itandukanye? Bamwe bati ubwami mwatwishe yavuze ngo mwatwishe mu gihe cy'ubwami, abandi ati mwatwishe mu gihe cya independence mumufata independence, abandi ati mwatwishe muri 1994. Ibyo bintu ni amateka yacu, ariko kimwe mu bintu bishobora kugabanya icyo kibazo ni ntabariho kuvuga ni politiki fabrike ishyirwa mu gihugu. Ikintu cya mbere, Abanyarwanda munsi bazumva ko bafite uburenganzira bumwe, bari proteje n'amategeko bose, bazatangira kumva iyo sense ya yo kumva ko hari igihugu bagombye gukorera. Noneho ebyabaye mu mateka kubera n'uburakari buzaba bugabanutse, abantu babiganiraho aho bashobora no kubiganiraho bavuga bati hariko biriya bintu byabaye abantu bareba he? So abantu bakeneye nta nabimwe ibyo bintu biza uzavuga ngo wabivanye mu mitwe y'abantu bizahoraho. ariko ikintu kizakora difference no umuntu kumva ko yarangize amasomo ye kaminuza akagenda gusaba akazi ka leta atazashirwa ku ruhande kubera ko atari umwana w'abayobozi. Ni ukuvuga ngo muri cya giti cyacu munsi under the tree tuzaganira no kuri iyo politiki public itanga equal opportunities. Tuvuge ruti turarambiwe no kunywa abana bacu bajya gukora ibizamini bagatakaza amafaranga yabo no n'igihe cyabo kumbe uzatsinda ikizamini uzabona umwanya arazwi kandi ni umwana w'abategetsi. Ejo wewe mu gihe cya kampanye zacu za ba Republican kandi nzongera nahuye n'umuhirwe wa Adobe muhire nkamubwira tuganya ku kibazo cy'u Rwanda nabwiye ati ariko Adobe yafasha gute mu gihugu cyacu kuvanaho ikintu cyitwa umuntu mu gutanga akazi ka leta. Biratubwiye ati no biroroshye cyane ati byakuba gute mwewe murumvikana muti tushaka abakozi ba leta 10 mu myanya ikurikira buri mwanya cyane neva myanya yose iri kuri level imwe bakaba bafite kondisiyo zimwe zinjiramo ne uwuze kondisiyo automatically mashini ikamwemera akajya gukora ikizamini. Icyo kizamini uba mufite abatekinisiye babikoze mbere bakakora nk'amasteti y'igihumbi mukabishyira muri system. Umunsi w'ekizamini system niyo efata seti y'ekizamini zaha abantu bagiye gukora icyo kizamini. Sistemu ikabiye kosorera sistemu ikaproducinga amazina omunane yabali abakozi mushaka ntakubajyana muri interview no bahita bagenda gutangira akazi mukabaza training bageze ku kazi. Ariko reka mubuye icyo kintu kugira ngo abantu bakemere mugomba mwicaye mu giti mugashyiraho kirazira kubera iki? Kubera abayobozi bashaka guha abana babo imyanya ariko niba mushyizeho kirazira mukavuga ati okebesha nawe no kuba aba perezida ukazandika tujya twa noti ngo kanaka mu mpera akazi kubera n'umwana wanjye oitovaho oitofungwa amategeko dore ngaya niba ushaka kujyana umwana wawe mu kazi genda ushinge ikigo cyawe prive ariko ibya leta n'umwana wa perezida ntabwo ashobora kubona mwakazi kereka anyuze muri iriya process. Bamwe batya ibi ntabwo byashoboka birashoboka iyo mwicaye mu giti mukumvikana mukubake ikintu cya equal opportunity na minister akabazi ko kugira ngo akazi bagiye gutanga muri ministeri ye adashobora gushyiramo abantu be nabikora ahita ajya afatwa ajye kuburana. So ibi bintu nibyo bishobora kuvanaho ibi bintu byo kumva ko twewe ariko ntabwo ushobora kubishyiraho uri wenyine tukeneye kwicara mu giti tugashyiraho ibintu bene byo tukanashaka n'aba contractors bazabishyira mu bikorwa tukabumvikanaho igihugu kikagenda muzo. Ariko ibi bintu byo gufavorizinga abantu kumva ko aba famili zimwe nizo zigombye kubona ibintu ukajya ku kibuga cy'indege ugasanga ubwoko bumwe cyangwa famili imwe ukajya kubona ni ahantu hose ibyo nibyo bizana biriya ati mwatwishe kuva kera nanone mwatwica. So ninariyo mpamvu mbwira abantu mu Rwanda bavuga ngo ubwiyunge ubumwe n'ubwiyunge ntabwo buza mu magambo bugaragariye muri politiki publiki mushyiraho mu gihe mutafite rule of law ntabwo ushobora kuvuga ngo wari ubwiyunge ubumwe n'ubwiyunge no nuko ngewe
vuba ndafata kambanda kugira ngo tufate abandi bantu yabaje ku kibazo cya RBB yabaje ati muzakora ibice bitandukanye byo RBB yaba yaragerageje wenda nashimangiye ko yasenyutse ariko si byo kuko bifite ubuyobozi bwayo burahari burakora arabaza ati itandukanyizo ry'ibyo mwe mugiye kugerageza RBB yaferinze ni irihe icyo kintu cyasobanutse ndumva aricyo wari usigaje gusobanura mbere yuko twakomeza ku bandi
RBB ni initiative yabayeho mu gihe cyayo ntabwo n'ubu irahari ariko yatangiye mu gihe cyayo muri environment itandukanye ntabwo yakoze ubusa cyangwa ntabwo yakora ubusa hari ikintu tubakiraho ku cyo kubyo bagezeho hari n'ikintu twiga mu byo batashoboye kugeraho tukakigiraho noneho tukazana iyo initiative yindi iyo initiative nayo ntabwo tuvuga ngo niyo rurangiza dushobora kuba twumva ko ariyo izasunika kariya kagabo ariko bikanga nayo ni itafari dushize ku nzu yewe n'ibyamayo rikaba ariyo tafari ya nyuma yo gusunika byazaba byiza ariko nanone ntabwo bivuze ngo iyo initiative irasimbura izindi initiative zikorwa n'abantu batandukanye no n'ukuzuzanya so RBB yabayo yatangiye mu gihe cyayo gitandukanye n'icyo turimo politiki geopolitics yayinduze cyane yewe n'igihe yatangiraga Kagame yari atandukanye na Kagame w'icyo gihe n'aba stakeholders baratandukanye wenda so hari differences za politiki kuri level ya politiki zihinduze cyane no kuri ba stakeholders birahinduze cyane uyu muntu ashobora kuvuga ati kuki mudasubira muri RBB RBB irahari nayo ni nziza ni igitekerezo cyiza reka utangize iki nacyo turebe wenda nituva mu nama y'ukwezi kwa karindwi muri Afurika tuzaba dufite ibintu birushaho gufatika wenda dushobora gusobanurira kwereka abantu
aho ndakumvise neza igisubizo cyawe kiranumvikana wenda amasegonda 30 reka nanjye nyiba ahangaha ngira icyo nkubaza kuri ibyo usobanuye uti initiative ya RBB ni nziza initiative y'amashyaka ni meza bakomeze bakora ibyabo ariko mu guhamagara abantu munsi y'iki giti mwahamagaye amashyaka muhamagara abantu ku giti cyabo none ishyaka rije munsi y'igiti kandi unavuga ati initiative zabo ni nziza ntibazikomeze ishyaka rizaza cyangwa rizohereza delegation aho niho byatuma abantu bibaza byinshi aho ngaho Dr. Kambanda uhamagara abantu ku giti cyabo nibyo urahamagara ishyaka ku giti rize naryo ariko utuye amashyaka nakomeza ibyabo sosiyete ikomeza ibyabo gerageza ufate undi munota aho ngaho kiri ku mucyo Dr. Kambanda
muri iyo platform twese turishyira mu giti cyacu tukaganira niyo idea umuntu ntabwo ushobora kumutandukanya n'ibyo yemera ibyo yemera ushobora kubisanga bimwe ni ibya religion mu idini ibindi ni ya politiki mu ishyaka rya politiki arimo ntabwo ushobora kumutandukanya umuntu ari complex cyane sasa iyo duhuye nta kibazo na kimwe nta kintu na kimwe cyakubuza kuzana igitekerezo cyawe uko mubona ibintu mu ishyaka ryanyu nta kibazo na kimwe so ntabwo dusimbura amashyaka ntabwo duhanganye n'amashyaka ahubwo dushaka ko niba uze ukavuga ati njyewe mvuye njyewe ndi Kambanda ariko ndi Republican nanone njyewe nka Kambanda ukuntu numva ku kibazo x ncyumva gutya na gutya ni ukuvuga ngo mugiye ndi kumva ikibazo ukundi kumva ikibazo bizana jana cyane na n'ibintu nemera for example ombaje kuri leta for example yewe nakubwira ati no tabari ngomba kugira leta abantu benshi muri leta kuki mugira ba ministre 20 kukahugu mu Rwanda tugira ba ministre angi 10 tugabanye bize amafaranga agiye mu hasi mu baturage amafaranga agiye muri za mu investment zikomeye aho kugira ngo duhembe ba ministre abo bose tukore za investment nk'igihugu tuvuge tuinvestinge mu kintu for example mu education mu buvuzi education y'ubuvuzi kubera dushaka ko abana tuzavura babe kuri level y'igihugu mnaka turakorya amasezerano bazajya bajyana aba bana bakirangiza kwiga kuki tujya imodoka za leta nyinshi for what ibi bintu ni kambano bivuga ariko wivuge ko iyo niyo philosophy y'aba republican ba republican muri philosophy ya republican ntabwo twemera leta nene iyo mpamvu ubona iyo umurepublican agiye iyo barepublican batsinze amatora muri amerika abakozi ba leta baragabanuka federal workers babakata hafi mwazani hafi yo abademokrati baje mu butegetsi bahita bazamura umubare w'abakozi kubera iki abarepublican muri kamere yabo abademokrati muri kamere yabo bumva ko bafite abantu bagombye kuberifitinga mu mafaranga ya leta benshi bagombye kubazana babone amafaranga twebwe ba republican tukavuga no mubagabanye tukoreza ntuya amafaranga ajye mu baturage so gutandukanya umuntu n'ishyaka rye bidatandukanye ntaba ari ibintu byoroshye muri iyo initiative yacu turahura uri individual ukazana ibitekerezo byawe neba n'ishyaka hari ishyaka rishaka kuza nk'ishyaka kubera iki nta kibazo
Dr. Kambanda urakoze reka tugaruke kuri Jean Paul atubwire Jean Paul hari message twakiriye kuri WhatsApp ndumva arizo waheraho noneho tukagaruka ku murongo wa telefone ukazagaruka ku bitekerezo turimo kwandikirwa ariko ubanza uhere ku bitekerezo bya groupe za WhatsApp
ya murakoze Serge kandi nshimira n'umutumirwa none ibitekerezo byiza n'ibisobanura aho abantu bagiye bamwandikira yaravuze ati mukomere nyakubahwa Serge hari igitekerezo numva ashaka ko muri bumpere Dr. Kambanda mu kiganiro yagiranye na Murindahabi hari aho yavuze ko abantu bari hano imbere mu gihugu batahita babakira muri iriya huriro batangije ko mbona bitaba ari byo kuko kuba kiriya gitekerezo ubwacyo ari cyiza kandi ari igitekerezo cy'amahoro ndetse kigamije neza y'abanyarwanda kikaba kitarimo ivangura na rito mbona twebwe abanyarwanda turi imbere mu gihugu dukwiye kurijyamo ahubwo ubutegetsi batugirira nabi bikaba undi mwambaro mubi wo kubwambika mbona rero kutihutira kwakira abanyarwanda bari imbere mwaba mutije imbaraga ahubwo Paul Kagame icya kabiri imbaraga za FPR ubu zishingiye hano imbere mu gihugu kuko yabashije gufata abanyarwanda bari imbere mu gihugu bose abarunda mu gatebo kamwe ibi bikamuha imbaraga zo kurwanya abari hanze kuko abazi ko imbere nta kibazo kutita no kudashyira imbaraga hano mu gihugu mbona byaba atari byiza gupfa ko tuzapfa no gufungwa tuzafungwa ariko bigomba kubaho kugira ngo agire abakira undi nawe aravuga umbarize Kambanda niba iyi platform ariyo inama Rukokoma Faustin yasabaga muri 1991 uyu nawe aravuga ati Serge umubajije ikibazo cyiza kaga ntashobora kwemera kuganira na opposition rapport de force ni yihe a moins que hari igihugu cyangwa ibihugu bimushizeho pressure pas de sanction ou pas une guerre cyangwa intambara naho ubundi igitekerezo ubwacyo ni cyiza kugishya mu bikorwa icyo kibazo kibyakibanjirije nawe aravuga yitwa best for you twebwe abanyarwanda dukunda igihugu cyacu kandi tukakigirira abatuyobora icyizere ariko iyo bamaze kubugeraho baradutenguha nk'uko Kagame yabatengushe muri FPR nawe ni Muhando Théophile comrade Serge umbwire dokambanda uti ikaze muri Afrika tubategerajanije ubwuzu itahuka yahawe nawe ati FPR bafite umuco wo guteranya no gutandukanya abantu ngo ntihagire icyo bageraho wowe ufite iyihe strategi kugira ngo ibyo murimo gukora bitazagenda neza nta gitotsi ni best for you ubivuze uziko FPR yica abatavuga rumwe nayo mufite izihe ngamba ku mutekano w'abazitabira iyo nama uyu nawe aravuga ati ni Sabine Bukirwa karibu Dr. Kambanda umuhuza w'abanyarwanda b'inyabutatu we are waiting for you uyu nawe Nshimiyimana Jean Pierre turabakurikiye Muhando Théophile ati komera comrade Serge Prof. Kambanda nawe nubwo tukimutegereje ariko mbaye musuhuje aba ni abakwandikiye mbere y'ibiganiro Serge FPR yakaga yararangiye isigaye imeze nk'amase abazi amase akomera inyuma ariko imbere yoroshye niko FPR imeze best for you ati nyakuba Serge ndagira ngo uze kumbariza Dr. Kambanda ibyo bibazo ni best for you ndumva rero message uyu nawe ati muri neza Serge mbariza Dr. Kambanda ese umuntu ushaka kwinjira mu rugaga rwabo yanyurahe kuko numvise bafite imigambi myiza murakoze nawe ati mwiriwe neza muvandimwe Serge hari ubwo ushobora kuzagirana ikiganiro Kambanda ngiterura amakarito niyo mpamvu nagiraga ngo nguhe iki kibazo nifuzaga ko wambariza Kambanda nuriya wo hejuru undi nawe ati muvandimwe Kambanda kuki mwahisemo gushyiraho urugaga rwanyu aho kujya mu rugaga rwa Rwanda for all rumaze iminsi mike gusa ruvutse kandi narwo rugamije gucyura impunzi mu cyubahiro no kurengera abanyarwanda nk'urugaga rwanyu muzakorana mute na Rwanda for all muhuje intego se seje numva ari ubwo butumwa bwo kuri WhatsApp cyakora ubwo nanjye wari buze kugira akabazo
ndakubwanya mu kanya reka Kambanda arebe niba muri ibyo byose bibajijwe once again ni amakomantere ari positif abaza urabona ko abantu bafite inyota yo kumenya byinshi abanza akore komantere kuri bitambutse niba ari cyo yumva yasubiza none ndahita ngweraho utange igitekerezo cyawe duhite tujya ku bandi bari ku mirongo telefoni nabo bashaka gutanga ibitekerezo nongera kwibutsa yuko mwa nextinga kuri 202-5096-4 kugira ngo tubahe ijambo nimero yindi nari mfite nari gukoresha nabonye yagize akabazo niri gukonekitinga neza ariko mwanyandikira kuri WhatsApp yanjye 202-5096-4 aho turi kumwe n'umuhuza w'urugaga ruharanira neza rusange y'abanyarwanda ni Professor Charles Kambanda Dr. Kambanda ijambo ni ryanyu niba ari cyo mushaka gusubiza kuri izi ngingo zimaze kuvugwa
murakoze kwanza abantu babanze byumvikane iki ni igitekerezo n'urubuga urubuga ruhuriyaho n'abantu batandukanye ntabundi umuhuza bikorwa as a search ejo abundi twarangiza akariya akanama abantu baravuze bati none we ibintu tuvuze tugezeho bikeneye ko hagira umuntu ubihagararaho akabivuga akabiburira general public nako bambuye ati genda ubivuge this time ubutaha sinzi nitujya mu nama iyindi dorekeza abafitemo abantu benshi nayo bashobora kuzahitamo undi muntu uzavuga ibizaba bigezeho muri iriya nama. So ntabwo biri permanent. Nta nahamwe wenda kubera ikinyarwanda cyanjye cyangwa ikinyarwanda cyanjye kubera hari igihe mvuga ikinyarwanda abantu bakabivanga n'ikinyarwanda muramba barya birashobora kuba navuze ikinyarwanda abantu bakananirwa kucyumva bamwe ntabwo navuze ko abantu bari mu gihugu mu Rwanda ntabo bemerewe cyangwa ntabo bazajya muri iyo initiative no way ntabwo bishoboka ahubwo icyo navuze abantu bari mu Rwanda bishobora kuzabagora kujya muri iriya nama tuzahuriramo ku kwezi kwa karindwi kubera Kagame nyine ntabazabemera gusohoka cyangwa akabagirira nabi ariko mumenye ko ultimately twese abanyarwanda kandi iki kintu ni cyiza cyane abantu bakivuge bakizanemo hantu kintu gisobanuke kubera cyateze ikibazo muri Liberia abanya Liberia bavuye muri Amerika bagiye mu Liberia bumva ko aribo Spiria niyo bari hejuru y'abandi kubera ko bafitanye rasio na Amerika bakumva bari aba Liberians bakavukire ntacyo bavuze hari iyo temptation hari icyo kibazo gishobora kuzavuka nyuma ya Kagame nitakitondera hari abantu hano hanze bumva ko abantu bari mu gihugu ntabwo bakore bihagije kugira ngo Kagame aveho hari abantu babyumva gute ntabundi muri abo kubera ko abantu ibintu bakora mu Rwanda ushobora kuvuga ngo ngo ntabari cyane uko twewe dushobora kubikora wenda kubera na freedom yarushaho ariko abantu bo mu Rwanda akantu gatoya ukora mu Rwanda ni ugutanga amaraso yawe uba usinye urupfu kandi wa mugani wari umuririmbyi ba bishe yaravuze ngo kuba tutavuga ntabwo bivuze ko turi abaswa kuba tutavuga ntabwo bivuze ko tutabona ibiri gukorwa
nakwibutsa ko ari Jay Polly uvuga
yaha yarabizize nyine baramutikuye garagatsindwa yaramutikuye amuziza ngo ko ibi bintu amuziza ngo no kuba ngo niwe ukorera Karasira nuko nabyumvise mu nzego zabo zo bugizwa nabi so abantu bari mu Rwanda barakora cyane wenda bashobora kuba banakora kuturusha surutuko twewe abari hanze dufite freedom uravuga uzi ko uri butahe mu rugo umaze kuvuga ariko hariya mu Rwanda icyo uvuze cyose ntabwo uzi ko uri butahe barakwijya so abantu bari mu Rwanda icyo gitekerezo ni icyacu twese kandi maze kurisivinga messages nyinshi cyane ziva mu Rwanda turi kumwe kandi tuzasunike iki kibuye twese kandi twese tuzakera mu giti munsi y'igiti tuvuge ibi bintu byose turebe uko twajyana igihugu cyacu imbere imbaraga za Kagame nibyo ziri mu gihugu ariko hari umuntu hari ikintu njyewe njyavuga ati imbaraga za Kagame reka Kagame abanyarwanda yabakubiye na zero nta mbaraga Kagame afite uretse ukose agafuni aragafite ariko nta mbaraga zikomeye afite mu gihugu imbaraga zikomeye Kagame azishakira hanze mu bazungu niyo mpamvu uko tujyana tumugota mu bazungu akaburaho amenera ahita agaragara ko nyine nta kintu ari cyo abanyarwanda yabakubiye na zero bo ni agafuni gusa ahasigaye gutyo n'igisirikare ejo bundi nari kubwira umuntu ati Kagame ntabwo afite igisirikare Kagame nta gisirikare afite nari kubwira umuntu gisirikare Kagame afite leba okay none ukiyoboye na barundi bitwa barundi abatutsi bavuye mu Burundi uko babita abarundi niho bari hejuru gisirikare na polisi gisirikare n'inzego z'umutekano mu rusange niho bari hejuru yabasimbuje abitwa abagande abagande sasa hivi barayigwa nabo bitu abatutsi bavuye Uganda nabo yabajugunye muri kube akabasimbuza bariya okay hejuru ariko za divizio ziyobowe n'abagande kubera ntabo afite abanyarwanda
abitu abagande yabakubiye na zero nabo cyangwa ngo ofite abantu bayobora mu ngabo zawe ahantu ari sensitive cyane za division abantu bazi bya gisirikare division na battalion na za campagne ni uhari y'igisirikare abakiyoboye mu hawagati na ni babagande wakubiye na zero ubashize munsi yabari abitwa ngo na barundi wenda batanafite na experience bafite mu gisirikare okay ese icyo kita oshobora kukita gisirikare cya kabiri mbwira abitwa abarundi bayoboye igisirikare cya Kagame abitwa abarundi abatutsi bavuye Burundi mbwira umwe muri bo Kagame ataragiriya nabi mumbwire kuva kuri Kazura bamugaragaje hagati baramufunze biryango yagiye South Africa guhura na Kayunga ibintu bamukoreye nubwo ayoboye igisirikare cya Kagame iriganwa uwo muntu nawe igihe kigeze yamwegarika yamwemukiye imiryango yose yaba ari abantu yagiye ayemukira Kagame abenshi yabatandukanyije n'abagore babo wagira ngo Kagame afite azirana n'ikintu kitwara umugabo kubana n'umugore neza mubikurikire murebe abasirikare ba Kagame bose hafi ya bose yagiye abateranya n'abagore babo bafite ibibazo n'abagore babo mu ngo zabo bamwe baratandukanye abandi ibintu bimeze gutyo n'igisirikare ntacyo afite so ingufu za Kagame nyinshi ziri hanze hano n'abantu bakeya bagafunze of course ntabwo twakwirengagiza ko igihugu abantu bari mu gihugu bagirwa neza anytime n'agafuni ariko ingufu za Kagame nyinshi zari ziri hanze mu bazungu uko abantu bagenda bamuzirika bamufungira amayira ni nako agaragara icyari cyo agese iyo forum ni nama rukokoma kimwe muri resolutions twakoze mu nama yashize harimo gusaba ko Kagame yemera ko abanyarwanda bahuva mu nzira cyangwa abanyarwanda bahure mu gihugu kiri neutral bayobowe n'umuhuza uri neutral bumvikane ku kuntu bazava transition yo kuva mu cyobo cya Kagame bajya muri government yari sustainable wenda iyo niyo zaba inama rugokoma bizaba hari abantu bavuga ko bitazashoboka tukajya ku kibazo kindi uri yavuze ati
professor aho harakomeye ariko amasegonda 30 Kagame avuye mu nzira abanyarwanda bagira amahirwe yo kujya mu nama rugokoma iyo nama izabihuje bande n'abandi ni ukuvuga inama ihuzwa n'ibice bibiri bihanganye hari igice cy'u Rwanda kizaba kirimo abantu muri FPR we nari kishye cyakabiri cyabo no muri opposition ariko muravuga ngo Kagame ave mu nzira kugira ngo iyo nama ibashe kuba ihuza ibyo bice bibiri niko mbye byumva ariko ndaba nibeshye wabisobanura neza
rega bikyawo byabaye Liberia abantu bakoranaga na Charles Taylor mu terrorizinga ba neighbors hari ya mu karere kose okay harimu bamwe baje gufata nyuma ariko Liberia Charles Taylor yagiye ari wenyine abandi bagiraga bamukoreraga bagiye mu biganiro n'abandi bakareba nako bashize kuleta ya mbere noneho abantu bakoze ibyaha na Charles Taylor bagakurikirwa bamwe bafungiye no mu Rwanda so ibi bintu tuvuga ntugire ngo kandi bamwe mu babigizemo uruhare bari inyuma y'icyo gitekerezo baragishyigikiye so ntabwo tuvuga ngo nta bishoboka birashoboka neza birashoboka cyane byabaye atisi kuri Charles Taylor baramuye ati wowe tugwaye akayira ja hariya Ghana ni Ghana Nigeria niwoja noneho utanga akayira utangiye umwanya abantu babone ukuntu bavugana bave mu kibazo cya karere wa creatives nuko Charles Taylor yagiye wenda na Kagame nawe nuko azagenda kubera icyata agenda gutyo anyhow tusubize na kari akabazo ka escape pressure hari pressure ihagije yes pressure irashoboka kandi na karere kariteguye n'abanyarwanda bariteguye bari mu gihugu n'abari hanze nta kabuza Kagame ngira ngo nashaka yemere byo tumugwira niyanga ya tuzareba uko bizagenda
urakoze cyane wakomeza ndumva ari byoro gifite
hari strategy yo kwirinda ubugizi bwa nabi bwa FPR turabizi cyane FPR bayizi okwekora ariko natwe ntabwo turi abana ntugire ngo abantu bajya mu karere guhura n'abakuru b'ibihugu bagiye badafite ingwe zibahagarariye hari Kagame abantu barashobora gufa gukanga mu bya security aho bo bamukanga niba tugeze aho tujya mu karere tukavuga tugiye mu karere kuwakorera inama ubwo se reka tutegereze umunsi zaba turebe tutekezere ko security ijana kuri nashaka yemanike cyangwa ahite nyaminyo ayamaremo
urakoze cyane Dr. Kambanda ndagushimiye kubisobanura utanze byiza kandi no mu kintu kimwe umuntu agomba kumva ngaha nuko urugaga ruje nyine rutanga rushyira itafari ku bindi byakozwe kuko abenshi baranyandikira banyibutsa uyu aravuga ati Serge wamumbariza icyo ategeza kuri Federute yasohotse mu myaka ishize iyo Federute nayirebye cyane nyine ni gahunda yiswe ngo ni a calling for high inclusive inter-Rwanda dialogue nyamuneka mushyire kuri mute abadafite ijambo iyi rero navuga ko ni ya yindi yavugaga ko ibibazo byo mu karere byakemuka nta maraso amenetse nta ntambara bijemo yashyizweho umukono n'amashyaka ya politiki atandukanye harimo Victoire Ingabire wo mu ishyaka umurinzi hari Jean-Claude Kabagema wo muri Institut Ndashonga hari Jerome Nayigize wo muri Runyarwanda hari Pierre Claver Nyinamubanzi wo muri Comité de Rwanda au Canada hari Benin Uganda wo muri PS Mberakuri hari Placide Kayumba muri CDI Nkimbyi hari Robert Mugabe Nindekuye wo muri Jambo Isbele hari Nadine Kansinge wo mu ishyaka Ishema na Théophile Habimana wo muri Fédération Rwandaise Communauté Australienne ndakeka ariko babyita abo bose arimo kunyandikira ubutumwa bwe turabona kandi turabuha agaciro ku bantu bakurikiye gufata ijambo reka mbere kuri Bisamaza Jean Paul yakomeje avuga ati nanjye mfite ibyo nabaza Bisamaza banza ufata ijambo noneho turakurikizaho confrère wacu udufasha mu biganiro hano Maître Valentin Akayezu abo nibo babiri bagiye gufata ijambo abandi bari ku rutonde nawo mukanya. Samaza Jean Paul?
Ya murakoze cyane ni ikibazo mbaze maze iminsi nibaza ariko mbonye hari n'umukunzi wa Raditauka ukibajije hamaze kuba imyaka myinshi abanyarwanda bagerageza kwihuza ariko nkuko twabivugaga mu biganiro byashize ariko numenye aho inkubiri y'umuyaga iza ibatandukanya bakava bakajya cyane cyane ko iyo badapfuye iby'amoko yabisobanuye bapfa iby'imyanya ariko nanone akabamo n'indi nkubiri y'abantu baza bisesezamo cyane cyane y'abantu babona ko bagiye kwishyira hamwe murabizi byagiye bibasimbisubiramo ariko ndabaza Dr. Kambanda nizihe ngamba mufite mwaba mwarafatiye abo bantu nk'abo ngabo wenda aracyari kare kuko kubaza ibibazo biri tekiniko kandi aribwo mu gitangira ntabwo biba byoroshye ariko byibuze wampa an overview nizihe ngamba mufite zo kuzarwanya ibyo bintu by'ibisambo cyangwa se byagiye bisenya n'amashyaka yagiye atangira ugasanga ni aho rigeze kugira ngo mwagiye mubyumva nizihe ngamba mwamufite kuri icyo kibazo mwakoze
amazi urakoze ikibazo cyacyumvikanye ni ingamba zo gukumira ba rusahurira mu nduru abo opportuniste bashaka kwikubira byose abashaka kudomina na dominance nabyumvise Maître Valentin Akayezu twakomeza
uranyumva
turakumva neza
uranyumva
turakumva ikaze mu kiganiro Maître Valentin
murakoze ndabasuhuje nsuhuje kose Mbanda nawe Serge muri kumwe nabo n'abandi bose badukurikiye rero ibibazo bibiri nshaka kubaza professeur ariko icya mbere ndagira ngo banze mushimire kubera iriya concept y'igiti yavuze sinzi niba wenda ari urugero rwaje agahita rushyiraho cyangwa se niba ari concept bashaka kuzaproposa bakayereka abanyarwanda ikaguka yewe numvise nayikunze cyane ubwo ndibwira wenda yuko bazayirambura izaba elaborate ni nziza cyane ko ishobora ni yaba ari model ivuye mu muco w'ikinyarwanda niko nibwira kandi ishobora kugira ikimara bo kibazo rero mfite icya mbere nkurikiye ibyo abantu bamaze iminsi bavuga nyuma yaho hatangarijwe iki gitekerezo cyo gushyiraho urugaga nyarwanda rugamije ineza ya bose havuzwa amagambo menshi havugwa byinshi ariko ukabona impungenge zikomeye cyane abantu bafite ibishingiye ku bucamanza mu kiganiro mwagiranye na Mundabi mwabigarutseho ku byo twita ubutabera bwa nyuma y'intambara sinzi niba mu Kinyarwanda ariko twabyita biriya yavuze transitional justice ni ibintu abantu batamenyereye batumva iyo umuntu avuga ubucamanza guhana guca umuco kudahana nyine avuga bati mu kanya nawe bibona ubyandika ati ariko abantu
twari tukubuza ariko uragarutse hari habayemo kopire wakomeza
Okay. Na ndimo mvuga ni ubona ko abantu batonze ibintu by'ubucamanza wenda ko ari ukuvuga ati aho tubarahanwe bakuwe mu nkiko nta mututsi wigeze uhanwa ntacyo ukabona ko batonze wenda kubona n'abatutsi nabo bakururwa mu nkiko ibi bintu by'ubucamanza wenda sinsaba ngo birambureho ngo bijyemo narishatse gufatira ku rugero rw'ibintu byabaye i Burundi ubibona ute profe Kareskambanda
duhere aho abarundi basinye ari amasezerano yabo yarusha mu 2000 akajya mu bikorwa mu 2005 ibibazo byatangiye bagashyiramo za munisi n'ibindi kugenda kugera ejo bundi aho tubonye bashyizeho ya komisiyo yagiye kuri jenoside ikagera ku cyo bise jenoside yakorewe abahutu muri 72 bigashyuha i Burundi ibintu bigakomera perezida Ndayishimiye akaza kuvuga ijambo ati uramenye nta bwoko bwishe ubundi hisha bica nyine abanyarwanda bifuza turebye ni wenda nuko u Burundi bufite ibibazo bisa nkaho ari bimwe n'iby'abanyarwanda inzira bwakoresheje uyibona ute ese abanyarwanda uretse nyine kubu urugaga ntago ruricara ngo rusuzume icyo kibazo bashe wenda gutanga inzira aho ibintu byanyurwa byanyurwa inzira byanyuzwamo ariko wowe ubibona ute kare wavuze mbere mu bindi biganiro wavuze ibya South Africa model ariko hari nk'iby'i Burundi nabyo sinzi nayo yaba indi modeli n'izindi zose cyangwa se n'abanyarwanda ubwabo bakishakamo ibindi ikibazo cya kabiri wenda ntabwo kijyanye n'urugaga ni ikibazo nibajije iminsi mbona Paul Kagame yakira abantu batandukanye bavuye muri za kaminuza zitandukanye twamubonye yakira abavuye muri Harvard abandi bavuye za Pennsylvania ubwo ni abanyeshuri za kaminuza uyu munsi yakiriye za Mellon Carnegie niba ari Carnegie ukuntu babyita hibaza ndetse Kagame yaba ashaka kuzurira isura ye mu banyeshuri nyuma yaho aburiye urubuga mu itangazamakuru no muri politiki ya Amerika ibyo bibazo nari mfite murakoze seri
twakoze cyane Maitre Valentin ndagira ngo ibibazo byose tubyumve turebe aho twabihuriza bisubirizwe bimwe reka njye kuri abandi bakurikira turi kumwe Dalila ndagira ngo ubaze ikibazo cyawe twihuta niba ari cyo ushimangira cyangwa ubaza ijya muri ryanyu kandi tugwaye ikaze
murakoze cyane bwana Serge muranyumva
turakumva neza ikaze mu kiganiro
murakoze cyane ndabanza gushimira Dr. Kambanda kuva ikiganiro cyiza yaduteguriye ndetse akaba ari gutanga ibisobanuro wumva ko binyuze abantu ikibazo nashakaga kubaza bisamaza yagikomojeho ngira ngo cyo ntabwo ndi bwongere kukivuga ahubwo nagira ngo mbaze ikindi kibazo maze iminsi mbona muri social media kuva uru rugaga rwajyaho havuga amagambo menshi cyane ugasanga ku ruhande rumwe abiyita ko ari abahutu barakurura bishyira ku rundi ruhande ukabona abiyita ko ari abatutsi nabo barakurura bishyira ese nk'urugaga ko ari urwa bose twese duhuriyemo icyo kibazo cy'amoko mwaba mugifitiye ngamba ki kugira ngo ikibazo kugira ngo ayo moko dufite mu Rwanda abahutu abatwa n'abatutsi ke kutubera umutwaro kuko nta nubwo sicyo kidutanya ntabwo kuba uri umutwa cyangwa uri umuhutu cyangwa uri umututsi buri muntu wese yisanze uko nguko muri platform mu rugaga mwashyizeho nizihe ngamba mwaba mufite kugira ngo abanyarwanda tubanze twiyumvemo ko icyo kintu cyo kugira ngo buri muntu wese akurure yishyira ubwoko arimo kibanze kive mu mitwe y'abantu kugira ngo tubone aho duhuriza dukora bwa bumwe twifuza kandi budaciye ku ruhande ni icyo ngicyo nabazaga murakoze
koze cyane nize kudafata kambanda arimo kunota ariko nanjye ndimo ndamufasha naza kwibagirwa ndaza kugaruka ku byo mwagiye mubaza dufite undi muvandimwe nawe hano maze umwanya ategereje ashaka ijambo kandebe wari we ko hari benshi hano mfite munyanganire gato kugira ngo turebe ko nta gitekerezo kimwe dusiga inyuma mbere y'uko kambanda nimero yirangizwa na 355 gatatu gatanu umunani gatatu ikaze mu kiganiro cya radiyo itahuka.
Urakoze Serge, ndagushimiye manje kugusohoza, nizere kumeze neza
cyane rwose. Kandi nawe biranejeje ko nkumvise ufashe ijambo. Kambanda akoze umuti rwose.
Okay, profe, turi mu ishuri turimo turiga kabisa. So ngiye ikibazo nashaka kubaza profe wacu, kandi n'umugabo w'umuhanga kabisa, nashaka no kumushimira. Ayisalam kabisa. Ikibazo kina ifite ibibazo bibiri. Icya mbere kerekeye ububanyi n'amahanga, kubera ibikomere bazadusigira kubyubaka bizagenda gute, n'ariya maproxies abana bacu babagize abacancuro bizagenda gute mu bifite gahunda. Icya kabiri ni ubukungu bw'u Rwanda, kuba ariyo abana bajya gutanga amaraso yabo aribo babagize ubukungu bw'u Rwanda mu bifite izihe gahunda. Murakoze cyane Serge. Urakoze cyane.
Ndumva aba nimwe nagira ngo mubanze mufate ijambo, mwajya kuri minute kugira ngo bidateza zayiko. Professor Kambanda, ibitekerezo n'ibibazo urabyumvise, fata umwanya ugire icyo ubivugaho. Ninumva ari cyo wibagiwe wenda kubyavuzwe na kubwira, kandi nabo bagenzi bacu nabo baracyari muri sisiteme, muri studio pardon, bashobora kubitora ati ntabwo nanyuzwe cyangwa ntabwo nashubijwe ku kibazo iki n'iki n'iki. Dr. Kambanda, ijambo ryanyu.
Ntabwo byoroshye.
It's not easy, doctor. Nuko bimeze nyine.
Ntabwo byoroshye, ariko ibintu nkunda cyane kandi ndi passionate about, ndabikunda cyane. Ikintu ayo umuntu wavuze ati ingamba zo gukumira abashaka gusenya, abashaka imyanya, muzabigenza gute? Cya mbere, muri uru rubuga nta myanya irimo, nta mwanya n'umwe urimo. Yewe nuko niba bavuze ngo kuvuga umuvugizi bamfashe bambwiye kuvuga iby'inama, iyi nama irimo twarangije Washington. Ubutaha bazafata undi muntu bamushyireho. So nta myanya irimo. Ariko
Dr. si ukuguca mu ijambo, iyo uvuga ngo bagufashe, hari n'uwabajije ati esike inama yabaye yashinzwe n'abandi, inama yateguwe n'abandi, ibyo bibazo byagiye bibazwa aha ngaha byose, nawe uti baramfashe bangira umuvugizi, birumvikana. None abo ni bande uri kuvuga? Ni bande uvuga ubwabo Dr. Kambanda?
No, ngo nabivuze mu bindi biganiro, icyo ni ikintu n'igitekerezo nari maze imyaka myinshi nshakisha n'abandi banyarwanda bashakisha, uko kwanza uko abanyarwanda twahura tukavugana tukareba uko twashyira igihugu cyacu ku murongo, tuve mu bintu bya ibi bintu twavuze byose turashaka gusubiramo sasa hivi kubera twarangije twavayo gute mu cyobo turimo mu igihugu. Nabwiye ko nabanza kubisaba Perezida Nkurunziza, yarabinyemereye, yagerageje Tanzania, ariko Tanzania nayo yagiye biguru ntege, hari n'abandi bagiye Uganda, mwibuka ko n'ambasada Gasana ngira ngo nawe yagiye na Uganda, nanjye nagerageze Uganda, Uganda muzeyi nawe ati you know uyu mugabo we wanyu uramuzi, nyuma byagiye kujyamo uyu muhungu we nawe ibintu byose bikaba agatogo. Ariko nanone icyavuyemo ni uko abantu batandukanye bagiye babwira abayobozi b'ibihugu bitandukanye, natwe tugenda dusobanurira erega abantu benshi b'abanyarwanda bagiye basobanukira ikibazo cy'u Rwanda mu nzego zitandukanye ku isi hose. Izo nzego nazo zitandukanye ku isi hose zagiye zipiking interest mu kibazo cyacu. Ibihugu bimwe harimo na Amerika bapikinze bahise bumva ikibazo cyacu uko kimeze, bakanatanga umurongo ati ibintu bigombye guhinduka. fine. Ejo bundi mwabonye foto mugenzi wacu Ambassador Gasana ari muri Congo kwa Perezida Tshisekedi. Ibi bintu byose ntabwo byekoze, habayeho ibintu byinshi imbere n'abantu benshi babigizemo uruhare n'ibihugu byinshi byabigizemo uruhare. Ariko nabyo ibi bihugu bishingiye cyane cyane ku bintu biri kuba mu Rwanda n'ibyifuzo by'uko ibintu byahinduka. Tumaze kubona umuryango ufunguye gutyo, byabaye nka gusunika umuntu uri tayari kugenda. Twasubiyeyo tukomanga muri ibi bihugu n'ayo mashyirahamwe nabo n'abantu batandukanye, bati ikibazo cyacu murakizi, ukeneye ko ibintu byahinduka. Kugira ngo ibintu bihinduke tugombye kwishyira hamwe, tugombye kuba turi tayari gukorera hamwe kugira ngo byebura tutazongera kugira Kagame. Nuko icyo gitekerezo cyubatse, iyo niyo environnement sociale et politique, icyo gitekerezo cyubakiyemo.
Dr. Kambanda, utaratambukaho uko igitekerezo kivuze ndabyumva, ibibazo byagiye biza kuri Gasana, ariko sinshaka kuvuga ku muntu personal kuko ntabwo araza mu itangazamakuru ngo tumubaze ibibazo. Ariko iyo uzanyemo Gasana ukavuga ko nawe ari mu gitekerezo, hari abibaza bati Gasana kuva yatandukana na systeme ya FPR ari ambasada muri Loni, ntabwo arajya mu itangazamakuru, ntacyo aravuga, bamubonye ari mu rugaga, bari muri urubuga nyine. Abibaza bati eske Gasana ari muri opposition, Gasana ararwanya systeme, ibitekerezo bavuze byose Gasana arabyemera? Urimo urabibona birimo birandikwa no muri chat room, nuko bikomoje nkavuga reka mbikubaze ubundi ntari kubiza. Ariko urumva abantu baribaza bati Gasana ari muri uru rugaga, ari muri ineza dushakira Abanyarwanda, ariko silence ye abantu baribazaho byinshi. Eske no poza wa Kagame, eske ashaka yuko haba dialogue kugira ngo abantu tegetse busimbura mu nzu y'amahoro? Hari byinshi ubona nawe wakwandikiye, gerageza wenda ujye uvuga ngaho kuba abantu bibaza kuri Gasana kuri silence. Binumvikane, n'umukiriya wawe, n'umukiriya wawe Dr. Kambanda, umukiriya mu nyungu z'uko ari umukiriya wawe. None turi no mu bya politike, abantu baribaza iyo relationship yawe na Gasana nuko bagira icyizere aho ngaho.
Ariko umuntu ukekese yagira gute Kinshasa? Aho wavuze ngo forum wenda zimwe ntabwo yumvikana, umuntu ukekese yagira gute hari? Bamukidnapinze kumujyana hariya? Hari environment, hari abantu buriya Imana yaturemye buri muntu yamuhaye ukuntu akora. Na murumuna wanjye tuvukana kuri papa umwe na mama umwe, ntabwo dushobora gukora kimwe. Hari abantu muri kamere yabo bakora ibintu bitandukanye, nanone na environment babakoreramo. Ariko umuntu uvuga ngo Gasana yarakekese, Ambassador Gasana yarakekese, umuntu ukekese agira gute hariya? Umuntu ukekese agira gute kwa Museveni? Umuntu ukekese avugana gute n'ibihugu bitandukanye? Ntabwo yakekese. Ariko nayo tuvuga buri muntu wese aho ari muri iyo forum ashyiraho itofari. Itafari noneho rikagaragara, kandi byose bigamije kugera ku neza y'Abanyarwanda. Yahunze ubutegetsi? Yes, yarahunze
ibyo bamukoreye byose birahari ibyo biramureba nk'uwo muntu ku giti cye ariko decision yo gukora ibishoboka byose gushakisha uburyo bushoboka bwose kugira ngo abanyarwanda twicare hasi ibyo bintu dukemure ibibazo dushyireho ubundi buryo bushyashya bwo kuyobora igihugu cyacu Kagame ntabwo ashobora gukomeza ntabwo bishoboka ibintu bigomba guhinduka so umuntu uvuga ngo Kagame ngo ambasada Gasana yaracecetse namubaza ati yageze niba yaracecetse yageze gute hari n'abanyarwanda bangahe bashobora kubagera kugira ngo biroroshye kugera hariya ugira ngo ugira hariya nk'umuntu ugomba kuba mukorana n'ibihugu bitandukanye n'abantu bakomeye ku isi uwagira gute hariya nebo cyegetse uwagira gute nebo nashakisha ineza y'abanyarwanda iyo risiki umuntu afata akajya hariya ifatwa n'umuntu udashaka ineza y'abanyarwanda kuki aticaye mu rugo rwe akabana na famiye ye akajya kurisikinga n'abanyarwanda bangahe barisikinga kujya hariya yari gusigara mu rugo rwe niba adashaka neza y'abanyarwanda hakaba n'umuryango we hariya hari urupfu n'ubuzima cyane cyane ko niyo inkawunta ya mbere yari fiziko hariya ariko umuntu ufata risiki nk'eyo ukavuga ngo ntabwo arebe neza y'abanyarwanda abarebe neza y'abanyarwanda bakora iki ushaka ko umuntu wakwemera ko asagise neza y'abanyarwanda niki agombye gukora kugira ngo mwemere icyo ni ikibazo so ibintu bikeya muri kuvanaho mu yagitugu buri muntu agenda ashyiraho ake agace ya bwana ambasada Gasana akoze bwana Sarja akoze Kambanda akoze iyo tugasheze hamwe niwo dushobora gusunika umunyagitugu buri muntu akore icyo ashoboye mu buryo ashoboye buri muntu wese nabaza ajya ku karubanda ngo avuge ibyo akora cyangwa ibyo azakora noneho ingamba ngo zaba gusahurira mu nduru n'ibyo nta munyarwanda mwiza cyane ku buryo atabona umwanya muri icyo gitekerezo nta munyarwanda mubi cyane ku buryo atabona umwanya
Kambanda aho hari umurimo kwandika abaza ati buri wese azabona umwanya muri icyo gitekerezo n'abashaka gusenya n'abagambana n'abakorera Kigali bazabona umwanya muri icyo gitekerezo
njyewe ndi umukristo kandi umukatolika wa Roma muzi kereziya yubakiwe kuri bariya abatakatifu bakomeye ba Petero na Pita Pita niwe wubakiweho kereziya Yezu yarabivuze ati ariko wibuke ko Pita yaravuze ati rekada uyu mugabo ntabwo muzi Pita wa wundi wubakiweho kereziya nubwo iyo tugiye Roma barakwereka aho ashinguye ye hakanye Yesu ati rekada uyu mugabo ntawe Yesu akamubwira ati ntugire ikibazo wowe abo ni wowe ingufu zawe ziri ugiye kumenya umwana w'umuntu neza so muri iyo twewe mutuzanira abo bose bitwa abagambanyi baze dukorane mutuzanira abantu beza bose babi bose abitwa babi cyangwa beza tuzakorana kubera nta Rwanda tuzabona rwababi ngo abeza tubashakire urwabo u Rwanda ruzubakwa na twese tutitaye ku mazina dufite abo bitwa ngo barasenya ni karibu baze cyane cyane kubona nabo ushobora kubaka udasenya abafundi barabizi kubera mu bintu byo gufundi cyane njyewe Sasa, nabo ushobora kubaka udasenya. Leka dusenye, tubake, dusenye, tubake. Mwebo keko, nomu saraba wa Yesu. Mchikirisi tutuwewe, haba kirisi wa katolika. Wangu ye gatatu. Haufata. Hako wangira gatatu. Kujirangajere kuli victory. Hamunu mubi chane. Utaza kishira wecha ufali kukuba kurwanda. Hamu humweza chane. Kuburio adashobora kushira wo nilie. So, mureke tukore. Tukoreweza prejudices. Tukore. Tukore hamu. Utavera. Eki mtufuzo kutavera kwa nyuma ya machimbira ne. Eki tunja wangu. Sende nebane nicho nye wanachiza. Aliko transitional justice. Vagenzi. Transitional justice era komeye cyane isaba ibintu byinshi isaba kwitanga kwa abantu bose ku mpande zose nayo mpamvu tuvuge iki giti tufite igihugu cyagize violations abuses ziteyo ubwoba nubwo tuvuga ngo na n'ubundi waba modo sinzi niba abarundi bageze aho twageze cyangwa aho tugeze njirango nava nava rundi ili ya chubi ya radogo java ya gatugo so society eri fraja yo chane society ya vuna guse ni viche kujirango dusati se hamwe uvuli kuafunge vye viche tulushire hamwe tuwaje tuwakane eji ugo bidu sababu kuitanga ulimunuweze akaza mu giti avuga ati bene data turarambiwe ibyo twakoraga byandinze wa mazuri yanjye ne mare mare wowe ufite magufi ebindi wowe waguye Burundi uri yavuye Uganda nta muntu n'umwe ubiyungukira deka dutangire none urera tuvuge iki kwishakemo amekoro udufaranga tubake institusiyo z'ubutabera zigenga ariko nanone bityo n'ibihugu byacu n'igihugu cyacu bitwanyuzemo bisaba ubutabera tugombye kubaka ubutabera bushingiye ku nkiko ubutabera uko butangwa mu nkiko n'ubutabera uko butangwa n'izindi za institusiyo zitari inkiko judicial and non-judicial byombi byuzuzanya ariko byigenga kandi bitavogerwa bitavugirwamo bigamije gushaka ukuri mbere na mbere ibyaha bigene muri prosecution ibishoboka kuba prosecuted hari abantu bavuga ati kambanda uri kuvuga ngo bakango bakagame bababalire bande nta muntu transitional justice nabo ari icyo bivuze ngo bantu bazabarirwa ngo bagende guca no ariko hari ibyaha uvuga ati ni icyaha ariko udashobora ku prosecutinga sasa hivi kubera icya mbere ntabwo gifite ibimenyetso kandi urukiko rwigenga rugombe kuba rukora mu kimwuga ntabwo wacyo rubanza rugendeye ku maranga mutima ruzagenda ku mategeko y'ibimenyetso ruzagenda ku mategeko ari procedure n'amategeko ari substantive harimo n'amategeko y'ibimenyetso sasa ebyo byaha tuzabona ati ebyo byo ntabwo wabibonere ya ibimenyetso tubishyire muri non-judicial hahandi muri za institutions tuzaba tubatse zigamije usigu kuleba ukuri ebyaha tubona ko bishobora kupasa muri judicial tubijyane iyo be prosecuted ariko nawo hari independence n'amategeko akozwe neza yayandi tuzakorera mu giti hari ekibazo cya
muzewara
hari ekibazo cy'impozamarira cyangwa gusubiza abantu agaciro kabo reparations banyarwanda banyarwanda kazi hano hazavuka ibibazo byinshi cyane kubera abantu bababaye ba victims n'abababajwe abenshi na nabo ushobora kubabona ariko bakeneye impozamarira kugira ngo ubone impozamarira ubundi ugomba kuba wagiye mu rukiko ugatsinda ariko dufite ibintu imanza ibyaha bidashobora kujya mu nkiko sasa hivi so tugombye kweshakamo tugashakisha abantu bafuye bafushije abantu bawotewe abantu bafungiwe ubusa imyaka ingahe abantu bambuwe imitungo yabo you know ibintu byose tugombye gushaka nk'igihugu uko babona impozamarira bazazibona gute ni ukujya mu giti hariya tugashyiraho institution n'amategeko azatanga ubutabera hari gushyiraho amategeko no gushyiraho constitution ezarinda abantu kutongera kugwa mu bibazo bya bindi byatugezeje hano ibyo nabyo ntabwo byoroshye hari kubaka the civil society n'amashyaka ya politiki akora kandi yubahwa ni ukuvuga ngo aho tugiye muri demokarasi value za demokarasi kuzubaka value za demokarasi ntabwo ziva mu magambo ziva kuri institutions mugombye kubaka zigombye kuva mu mucyo muwe mwubaka umucyo wa politiki e sosiyale wubahiriza values za demokarasi muzawubaka gute tutagiye munsi y'igiti ngo tugire hari kuri reform ya history yo kuno amateka yigishwa amateka yacu no kuyigisha abantu mwabonye ukuntu batwika ibitabo FPR yarabitwise byose ibindi ngo bidafite amateka meza ariko ntabwo ushobora kubaka sosayati aya mateka history education abantu bose bebonamo areba bose tufite mu gihugu aho udashobora kuvuga amateka abari ku butegetsi n'ubwoko bwabo badashaka kumva ni ukuvuga ngo nimukomeza gutyo muzaba mwubaka igihugu cy'abantu bamwe amateka yacu tugombye kuyemera tukanayigisha tukayiga tukayapurishiyetinga ati ibi byarabaye koko apana kubihunga biriya bababwira ngo batwise ibitabo by'amateka ngo mabi y'uruhanda ni kubera ko FPR itinya kubibona ejo bundi ndekanguwe igiparu navuze hano biziye mara za 59 hari umuntu wambuye yigisha muri kaminuza yarambwiye ati kambana ndakurahiye ni ubwa mbere mbyumvise ntabwo nari nzi ko habayeho neza inkiko mu byaha bya 59 ntabwo nari nzi ko hari n'umututsi wakati we ntabwo nari nzi ko ni ibintu byakozwe n'abahutu gusa ayo siyo mateka mushobora kugira ngo igihugu erega mu Rwanda dufite ikibazo n'amateka dufite mu gihugu n'amateka y'aba militants babari mu butegetsi iyo bavuyeho n'amateka arahinduka so transitional justice ni byose zakora so ntabwo turi kuvuga ibintu bya transitional justice as such ariko ni ukwereka akazi gakomeye abanyarwanda bagombye kujyamo niba bashaka kubaka igihugu kibahuza igihugu bose babibita igihugu bisaba gutanga gukora sacrifice ku mpande zose ukemera ko ibyo wemeraga ku bwoko bwawe bishobora kuba atari nabyo so nebino ati ese kaga asigaye yakira abanyeshuri erega za kaminuza murazizi hano kaminuza zacu za hano ziba zishaka amafaranga ntugire ngo bariya abanyeshuri bajya mu Rwanda Kagame atabaha y'amafaranga Kagame agombye kwishyura arishyura aba banyeshuri ntabwo bajyanira ku busa aba yabahaye amafaranga icyo agamije ni ukugira ngo ibinyamakuru byo mu Rwanda no ku isi hose bagaragaza ko noneho Kagame yasuwe n'abazungu ariko aba yarishyuriye abo bazungu ni bande ni abanyeshuri ntabwo bimworoheye kubona abantu bareze bariya abanyeshuri kugenda kumusura kubera abantu bagenda bamutinya bamwiruka berukanka bavuga atoya ntabwo nakwasosiya n'umuntu witwa Hitler wa Afrika abese ikibazo cya moko muzakizigenza gute njye nk'uko mbibona kubera iyo forum yacu iyo platform yacu nk'abanyarwanda ntabwo byoroshye ngo umuntu umwe avuge ibyo yumva abivugire nini yose ariko uko mbibona njyewe ikintu cy'amoko njyewe ikintu nemera ikibazo cyitwa ikibazo cy'amoko ahanini kishingiye ku bantu baba mu butegetsi u Rwanda abantu benshi bagenda baruyobora bashaka kururi